Ngithe nje ukuba eli kancane kulobu busuku futhi ngizwile ukuthi mfowethu Sullivan no bangithathele umnikelo wothando. Manje impela ngiyakuthakasela lokho ngayo yonke inhliziyo yami bangane, ukuba beningakwenzanga bekuyofana nje akunendaba. Ngiye ngasengibe senkonzweni cishe iminyaka engamashumi amathathu nanye futhi angikaze ngizithathele umnikelo namanje noma wanoma ubani omunye. Ngikaze ngithathe nowodwa nabantu nginika iminikelo, nokuthi lowo mnikelo wenzani ungena ngo esisekelweni sethabenakele. Futhi ukusuka lapho usetshenziselwa uhambweni lwaphesheya kwezilwandle nokumbuso kaNkulunkulu. Ngisemholweni ngithole ikhulu lamadola ngeviki, yilokho engikutholayo futhi anginakho. Ngicabange ukuthi omunye phandle lapho mfowethu ubeyokwenza angadle bengizama kokuphakamisa ukuze siqophe. Ngicabangile mhlawumbe lokho ngamabhandishi abaningi kunoma udokotela ayinawo ihhovisi lakhe. Akunjalo na, ngiyabonga mfowethu ngoba ngeke kufinyelise noma ubani phandle lapho kulapha. Ngakho-ke ngawo wonke amandla ami, ngakho konke engikwaziyo ukuthi kanjani ngizobona ukuthi wonke upeni wakho uya embusweni uNkulunkulu. Ngakho konke engikwaziyo ukuthi kanjani ngoba kuyingxenye yokuphila kwakho. Ngiyazi abekho osazigidi phakathi kwethu futhi nidinga wonke upeni ongawuthola. Leyo nto inekhandile buthakathaka ayinalo na, futhi ngiyanitshela ngizovele nje ngibeke ibhayibheli lami ngimelane nakho. Kukanjani lokho na? Kulungile. Lokho kuzokwenza isikhashana, mhlawumbe ngizokulungisela khona mfowethu. Sinento ethize lapha, yilokho-ke. Kukanjani lokho na? Isigqizo esincane. Ngezinye izikhathi sonke siyakudinga lokho uhlobo lokuziqinisa. Neyazi ukujova engalweni, sikubiza kanjalo, neyazi. Futhi ngakho ngiyakuthakasela futhi ngizokwenza konke engingakwenza ukuqinisekisa ukuthi kuya embusweni kaNkulunkulu. Manje nanti elinye futhi ibhandishi. Manje mfowethu Sullivan, sizomlungisa ngempela lo mfo khona manje. Asinjalo na? Umfo ubalulekile, ufanele ngempela, ufanele abe nguye. Bengithulisa omunye umuntu impela ngokwenele. Ngibeka incwadi phezu kombhobho noma emibili lapha, siphanga omunye ukuze sikhokhele omunye. Ngiyabonga ngumusa omkhulu mfowethu. Ngineqiniso ukuthi noma ubani lo wonke ejimela ezansi lapho uzokujabulela lokho. Namhlanje kube usuku olukhulu kimi, sibe nokuningi futhi nginezimemezelo ezimbalwa lapha engifuna ukuzenza. Into yokuqala ingukuthi nonke niyamenywa kusena esidlweni sasekuseni se-Christian Businessman Fellowship. Sihlala sinesikhathi esikhulu kulowo mhlangano, leso sizobanjela eManchester Hotel. Ngicabanga ukuthi igumbi lemicimbi noma futhi amathikithi lisendaleni. Ungabona umfowethu Carlson noma unobhala wami wasensimini umfowethu Messia noma umfowethu Gold khona lapha bala amathikithi okudla kwasekuseni. Futhi uma nikhetha ukubabona yehlani, kuzoba nomuntu othize lapho ozoninika ithikithi kuseni. Uthini? Umfowethu Rockwell unawo futhi. Ukhona omunye umazi yena? Yilokho-ke. Kodwa uma nikukhetha, kuzoba khona umuntu lapho ekuseni endaweni yokungena ukuba akuvumele uthole ithikithi. Futhi Nkosi Thanda, ngizobe ngikhulume kuseni ngale nhlanganyelo. Ngiyayithanda inhlanganyelo ye-Businessman Fellowship ngoba imele lokho engikukholwayo. Inhlanganyelo engakhethi bandla futhi benze nqwaba yokuxhasa imihlangano yami emhlabeni jikelele. Ngoba kulokho ngithola onke amabandla ukuxhasa, ngoba inhlanganyelo yabo indoda yabo engaphandle kwamabandla abo. Osomabhizinisi abasemabandleni abo bangena kule nhlangano. Khona-ke ngezinye izikhathi bafanele bangemukele noma bayangithande noma cha, bafanele nje bangithathe noma kanjani ngoba abazalwane babo phakathi lapho. Kodwa kakhulu njalo ngiyayibonga iNkosi ukuthi ngishona kubefundisi nasemabandleni ababona ngokwehlukile. Abanye abantu ongakholelwa ngishona sesehlakelweni sePentecostal uzongena ngqo futhi asize ukuxhasa umhlangano noma kanjani ngike ngaba ne ngixhaswe ngama Baptist ama Methodist Luthela ama Presbyterian zonke izinhlobo ezehlukene ezantsi Mexico ngicabanga ukuthi kwakuxhaswa lonke lwe Baptist ezantsi edolobheni lase Mexico bese kuthi ke inqwaba yezindawo yiluthela eSweden khona manje ngicabanga ukuthi yiyo noma inoway amabandla amaluthela afuna ukuxhasa umkhankaso ophelele kazwelonke ezantsi ePuerto Rico omunye weqembu likaBilly Graham elamxhasa lowo owayengumhumushi wakhe weza emhlanganweni nenkosi yenza into enkulu lapho nje ubusuku obubili futhi manje banayo yonke inhlangano befundisi kuse zonke isiqhingi belungele umhlangano wasesiqhingini esigcwele ngenkathi ngisuka ngihamba ngalokho kusa kwakukhona umfo owayeyinhloko yaleso sikhumulo sezindiza isikhulu phandle lapho wagejima wenyuka wase ngigaxa ngezingalo zakhe waqala ukukhala izingembezi uhlobo oluncane lwendoda ngomzimba wathi umfo Branham ngenkathi lapha cishe onyakeni odlule ubusuku noma obubili wathi ngangingehli emuva le ezethamelini futhi wabize igama lami futhi wangitshela ukuthi ngaba nokuphathwa ikhande lobuhlungu iminyaka eminingi futhi wathi isho kanje inkosi kulobo busuku sekwedlulile wathi angikaze ngibe nakho kusukela lapho niyabo futhi wathi futhi wayeyinhloko yaleso sikhumulo sezindiza isikhulu esithize esikhulu phandle lapho bengingeke ngathi inhloko yakho wayengomunye wamadoda amakhulu phandle lapho ezingxoxisaneni kulokhu kusa inkosi inikeza imibono eminingi futhi ngibe impela ngibe neqembu kulokhu kusa izikhathi zasekuseni esizisebenzisayo ezingxoxisaneni ukubamba udaba izimo eziphuthumayo nje nezi into ezinjalo lapho befanele babe nento ethize evele enkosini izwi lenkosi futhi ngakho ke inkosi ibe yinhle kakhulu kithi kulezo zinto futhi enye indoda ibingitshela angilukhumbula udaba futhi bengingeke ngilwazi ngaphandle uma ngilubuyisele ethiphini umunye ovela ezantsi eningizimu ngikholwa ukuthi i-Alabama ndawo ukunemba kukamoya ongcwele utshela inenekazi ukuthi lalingubani igama lalo elalikwenzile ukuthi lalilimale kanjani liseyintombazane encane alitshele idolobha elikhulu lalivela kulo nakho konke ngakho futhi ngenkathi uhamba ukwazisa igama lalo biza ngonkosazana futhi lalingosifazana phakathi nendima yempilo kodwa alizange ligane ukunemba nje kukamoya ongcwele ukuthi ukwenza kanjani lokho khona ke kulokhu kusa ezingxoxiswaneni lapho ngicabanga ukuthi balapha izithunyaze nkolo ezithi azibe mbili ebezindawo emhlanganweni angilethulanga igama labo phansi lapha kodwa bezisengxoxiswaneni kulokhu kusa futhi zasho cishe esikhathini esithize sedlule bezikomunye wemihlangano nenenekazi lalihlushwa kakhulu yinto ethize nomnyeni walo futhi wathi walitshela ukuthi lalingubani nokuthi laliphethwe yini watshela umnyeni walo ukuthi yini eyayingalungile kuye futhi konke mayelana nezinto ababezenzile empilweni nalapho ubizo lwabo lwalukhona futhi babezokhonzisa abantu ababefake amakepisi amancane ekhanda labo okwakungamajuda futhi babeyaphesheya kwezilwandle futhi yonke into yayizokwenzeka futhi wathi yonke into nje impela ngendlela eyayiyiyo yayiyiyo futhi wathi ke ebuya wayesegula futhi wathi wesifazane odokotela babefuna ukumhlinza ngolunye uhlobo lokuhlaselwa enyongweni noma ukuthize futhi babefuna ukumhlinza amasinyane kodwa ubuyela ngakulolu hlangothi uma ngithola le ndaba kahle wayesethi wakhuleka onkosi ngiyawela wayethola elinye lamaphephabhuku lapho elalizoba khona wayesethi nkosi ngigcina ngangiphezulu lapho ngathola ikhadi lesithathu ngiyacela nkosi mangibe lekhadi lesithathu futhi wathi umoya ongcwele wabonakala umtshela ungomkristu ngicabanga ukuthi ekuqaleni iluthela nomhlengikazi ophuma esibhedlela futhi wathi inkosi yamtshela uzoba nekhadi lesithathu ngathi ngalobo busuku ngenkathi indodana yami ifika izokhipha amakhadi ngakho kuzoba kabili lapho siyibiza imihlangano ukuthi akukho muntu ozokwazi uBilly uzofanele aphume phambi kwesixuku futhi athathe amakhadi futhi awaxube wonke ndawonye ukuze abantu bezokwazi bese kuthi ke enye into akekho owaziyo ukuthi sizoqalaphi umugqa omkhuleko ngiyeza futhi noma yikuphi lapho umoya ongcwele engiholela khona ngiqala kusukela lapho ngakho bathi wasukuma waxuba wonke amakhadi wayesehla wathi ngifune lilodwa wamnika lona futhi nje wedlula walibuka kwakungamashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalombili ngiyakholwa noma amashumi ayisishiyagalolunye nesikhombisa ngiyakholwa ya amashumi ayisishiyagalolunye nesikhombisa ngicabanga ukuthi kwakuyiwo wayesethi oh nkosi ungethembise inombolo yesithathu futhi manje unginika amashumi ayisishiyagalolunye nesikhombisa noma kuthize amashumi ayisishiyagalolunye nesikhombisa amashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalombili amashumi ayisishiyagalolunye nesikhombisa ngicabanga ukuthi kwakuyiwo wathi unginika amashumi ayisishiyagalolunye nesikhombisa wayesethi manje ungethembisele esithathu futhi wathi uqala kukhalezi ngembezi futhi wayengazi ukuthi yenzeni wathi ngisoze ngabizwa kwelamashumi ayisishiyagalolunye nesikhombisa ngokuba isikhathi yayikuzo ngingahle ukuba ngangiqale kwelokuqala wathi ngalobo busuku eza emsamo wathi ngabuka phandle phezu kwezethabeli ngaqinisa ngempela ngase ngithi ngizoqala kulobo busuku kusukela ekhulwini bese ngibuyela emuva lesithathu.
Is that lady in the building?
Ngabe lelo nenekazi lisendlini na ini oh nanti lapha phambi kwami ngo oh inkosi ekubusise dadwe wethu umoya ongcwele njalo uqinisile onjalo na bunjalo inkosi enibusise. Awu lokho kuhle nebo lapho umoya ongcwele ukwethembisa noma yini uma kungumoya ongcwele uzokuthola njengoba asho nje akunendaba ukuthi kwenzekani uzokuthola.
Now to this convention Brother Sullivan
manje kulengqungquthela umfowethu Sullivan umfowethu Boze umfowethu Winston nabo bonke befundisi labo bonke abantu ngifuna ukunibonga ngokuhambisana kwenu kuhle kimi enye yezingqungquthela ezigqamile engake ngashumela kuyo yonke impilo yami kube yilena.
I've had more freedom.
Ngibe nenkululeko eningi yokukhuluma ngokukhululeka ngaphandle kwenoma yikuphi ukubopha. Ngazizwa nje ngisekhaya impela sengathi ngangimethebenekele pulpit ebandleni lami uqobo. Futhi ngizizwe ngingcono kunalokho kule ngqungquthela kunoma nginakho kunoma iyiphi. Futhi ngokukhumbula kwami kube yileyo engingasoze ngayikhohlwa. Inkosi libusise ngemikhuleko yenu nokubambisana futhi ngiyakuthakasela ngempela. Eyami ngibheke phambili ekubeni nani futhi ngonyaka ozayo menkosi ihlinzeka futhi noma ikuphi lapho ezobanjelwa khona angazi inkosi izohlinzeka lokho. Futhi ngifuna ukusho lokho ngiyakuthakasela ngempela lokho futhi ngiyayithakasela le ngqungquthela ngoba
have been accused of being against denominational church.
Manje ngibekwe icala ngokumelana namabandla amahlelo kodwa lokho akunjalo ngimelene nalutho kodwa isono. Nebo ngivele nje angimelene nanoma yiliphi ihlelo nanoma yibaphi abantu ngi-Methodist impela nje njengoba ngiyi-Baptist, i-Pentecostal noma yini enye ngingumfowenu nje akwenzi imehluko. Manje ngezinye izikhathi ngiliyala kanzima ihlelo kungenxa yesimo sabo sobugovu lapho bezidonsela egobolondweni elincane futhi bathi sinakho akekho kini nonke ungaba nakho.
You cannot organize Pentecost.
Ngeke wahlele Pentecost futhi lapho sizabo kwenza inhlangano ngePentecost yasimthokozisa uNkulunkulu sizibiza ngePentecostali lenhlangano iPentecostali leyo kodwa lokho akulungile. IPentecost isehlakalo futhi akusiyo inhlangano futhi ngakho kodwa ngezinye izikhathi amaqembu ehlukene ukwenza amaqembu abo abe makhulu futhi nje kungukuzwakalisa kuwezwe kodwa kuwo wonke amaqembu engake ngangena kuwo empilweni yami ngithole abangoqobo besilisa nabesifazane abagcwaliswe ngomoya ongcwele yabo mnumzane kubo bonke. Futhi kwangathi le ngqungquthela ingake igcine umgomo wayo wokuzimela ukuzeni wonke amaqembu angabuthana ndawonye iPentecost ekhululekile namaBaptist akhululekile amaMethodist akhululekile futhi oh iOneness iTwoness iThreeness nabo bonke abanye futhi ekibele ikameli elinezifumbu esisodwa ikameli elinezifumbu ezimbili noma ikameli elinezifumbu ezintathu noma yini ufune kuyigibela woza niyazi uJacob ehamba umthombo wodwa namaFilisti yamtshosha kuwo futhi wawubiza ngokuthi ngiyakholwa igqubu sizokusho lokho angikhumbuli nje ukuthi kokuyini wamba omunye umthombo futhi amafilisti awuxosha kuwo amxosha kuwo futhi wawubiza ngokuthi umbango futhi uJakobe wamba omunye umthombo futhi wawubiza ngokuthi kunendawo yabo bonke. lowo ngumthombo lowo ngozimele okuya lapho okukhona khona indawo yabo bonke wonke umuntu noma ubani othandayo noma yiliphi ibandla noma yisiphi isivumo kholo noma yiliphi ihlelo silapha ukumela isibusiso sephentekostali esiza kuma-methodist ama-baptist katolika ijuda noma ngabe wena uyini kufika kobhuzi umnyama omhlophe onsundu zonke izinhlanga zonke izivumo kholo bonke abantu noma ngasiphi isikhathi ukuthi usukulungele ngathi kungahlala njalo kungalo ndlela ngumkhuleko wami manje ningakhohlwa kulobu busuku kuphethe ngqungquthela futhi abazalwane bazobe beya ekhaya abaningi babo ngiyethemba manje bengingazi ukuthi bengizokhulekela abagulayo ebusuku ngakho ngicabanga ukuthi ngiyohlala obunye ubusuku obubili ukuze ngikhulekele abagulayo abeza engqungquthelweni kodwa ngiqaphelile esikhangisweni sincane zansi lapho engisithole sihlezi efasiteleni legaraji esithe imikhuleko yabagulayo busuku ngabunye ngikutholile lokho ngekathi umfowethu Joseph nami izolo bengidlula ngakho-ke izolo busuku siqale ukukhulekela abagulayo bengingazi ukuthi bengizokhulekela abagulayo
If you're here and
ngakho-ke uma wena ulapha futhi ungajahile ukufika ekhaya wamukelekile ngempela ukuhlala nathi ngomgqibelo busuku nangesonto ntambama sizovala ngesonto ntambama ngoba sifuna ukubamba abantu emabandleni abo ngesonto busuku ehlelweni lakho nasekukhetheni kwakho ibandla lowo ngumsebenzi wakho ukuba ube endaweni yakho yomsebenzi impela ukuba umelisi wakho futhi umsekele njengendoda kankulunkulu ume ngakuboni ukukhanya ungaxabani naye mthande futhi umkhulekele yiloo nto kufanele yenziwe ukumfaka kukho kunjalo uma wena unebandla elingakholelwa esibusisweni sepentekoste awu lokho kulimazi lutho qhubeka ngo futhi ucine yemukela isibusiso sepentekoste bese uthela umelusi wakho ngaso futhi umtshele ukuthi simnandi kanjani futhi into yokuqala uyazi yoba njengomfowethu Collins ngobunye busuku umshumayeli we-methodist ngenkathi ethola umoya ongcwele wadingeka ahambe ayolanda umfowabo nomlamu wakhe futhi bonke bathola umoya ongcwele ngakho yileyo ndlela nje okuhamba ngayo niyabo asifuni neze ukusosana uma ubani ebandleni asifuni ukuthi lonke ibandla elilodwa malijoyine leli elinye ibandla ukusikholokho hlalani khona lapho likhona lokho kulungile inqobo nje uma bezokwemukela futhi nesibusiso hlala khona lapho khona kodwa zama ukubani hlanganyelo omunye munye yilokho kuyikho inhlanganyelo yabazalwane abazalwane ukuba senhlanganyelweni ngikholwa ukuthi wonke umuntu uyakukholwa lokho anikukholwa na impela lokho kuhle manje bengizomemezela lokho ebengizokhuluma ngakho kusasa kuseni kodwa kungcolo ngikuyeke lokho ngoba ngithi ngizokhuluma ngento ethize bese ngiya lapho bese ngithola enye into niyabo nje mina uma bengingashumayela njengoba ngenza lapho ngisika utshani bami noma ngiya uhambweni lokuyoza ngiyela ndawo ngikhuphukele ezintabeni futhi ngikhuphukele esiqongweni sezintaba futhi ngime lapho futhi ngibuke ngale ngaphesheya futhi ngizwe lowo moya ohelezayo phezulu ezintabeni futhi ngizwe inkentshane ikoyote impongoloza she uma bengingashumayela njengoba bengingashumayela khona lapho ngihlale phansi kulelo dwala futhi ngisuke edwaleni futhi ngihambe ngizungeze sihlahla futhi ngishumayele futhi ngiqhubeke uma bengingashumayela kanjalo phezulu lapha bengiyoba ngumshumayelo kahle impela ngiyakholwa lapho ngiphumele egcekeni ngisika utshani futhi ngifanele ngime ngezinye izikhathi ngimise umshini wami wokugunda utshani omdala bese ngigijimela egaraji bese ngithi nkosi angifuni ukwenza kanjalo phandle lapho egcekeni abantu bazocabanga ukuthi ngilahlekelwe ingqondo yami kodwa manje-ke lapho ngenyukela lapha ngikholwa yikho konke ngakho bengicabanga ngani na yabo khona-ke ngifanele nje ngethembele kuye ngakho yingaleso sizathu ngezinye izikhathi ukuthi angikwazi ukusho ngizokhuluma ngakho kodwa inkosi izongisiza ngenze ukuthize nome kanjani manje asiphenye kulobu busuku okwendikimba uma bengingakubiza kanjalo kuSamuel wokuqala isahluko sesikhombisa noma isahluko sesishiyagalombili futhi siqale ngevesi lesine uSamuel wokuqala isahluko sesishiyagalombili ne siqala ngevesi lesine ake sifunde
then all the elders of Israel gathered to themselves together
kwabuthana onke amalunga akwa-Israyeli aya kuSamuel eRama
and said unto him behold thou art old And thy sons walk not in
futhi athi kuye bheka usumdala amadodana akho awahambi ezindleleni zakho manje sibekele inkosi ukuba isahlulele njengezizwe zonke
but this displeased Samuel
kepha le nto yabambi emehlweni kusamueli lapho bethi siphe inkosi ukuba isahlulele usamueli wakhuleka enkosini
and the Lord said unto Samuel hearken unto the voice of the
Inkosi yathi kuSamueli lalela izwi labantu kukho konke abakushoyo kuwe
for they have not rejected thee but they have rejected me ngoba
akusuwe abakulahlileyo kepha balahle mina ukuze ngingabi inkosi phezukwabo
according to all the works which
njengebisebenzi yonke abayenzile kusukela esukwini engaba kuphula ngale kibhithe kuze kube namuhla
Wherewith they have forsaken me and served other gods, so do they also
bangishiye bekhonza abanye uNkulunkulu benze njalo nakuwe.
If I was going to title this,
ukuba bengizokwetha isihloko lokhu okwemizuzwana embalwa, sizobeke sesithatha amakhadi ethu omkhuleko wabagulayo khona lapho esishiye khona izolo busuku. Bese kuthi ke kusasa ebusuku kusasa ntambama kuzoba namakhadi omkhuleko anikezwayo umunye omuqo omkhuleko kusasa ebusuku futhi ngesonto ngelesibili nqona ligamenxa lesibili amakhadi omkhuleko azokheshwa ngelesibili ke ngesonto ntambama okwenkonzo yangesonto ntambama sinomkhuleko wabagulayo ngifuna ukwetha le ndaba kulobu busuku inkosi elahliweyo futhi ngifisa sengathi besinezihlalo zokuhlalisa noma ukuhlalisa ngandlela thize labo abame macala onke kulobu busuku balendlu kodwa ngizozama ukusheshisa ukuze ningeze ukudingeka kuba nimi isikhathi eside kakhulu kodwa uma nje nizonginakisisa imizuzu embalwa ngosuku likaSamueli abantu babefana kakhulu njengoba benjalo kuzo zonke izinsuku
They had come to a place that they wanted to be like the other people.
Babefike endaweni ababefuna ukufana ngayo nabanye abantu futhi lokho kalula nje kuyimvelo ngabantu abantu bafuna ukuzifanisa nomunye nomunye.
If you go out and
mozophuma futhi uthenge uhlobo luthize lezingubo zokugqoka noma imoto ethize upende izitepisi zakho umbala uthize endlini yakho noma izitepisi zakho izitepisi zasegosini qaphelani umakhelwane abakwazi nje ukukumela bafanele babe ngokufanayo uyayibandleni futhi ugqoke uhlobo luthize lwesigqoko oluthe kwehluka kancane ngesonto elizayo nizobe nenqwaba yodadewenu nalolo hlobo lwesigqoko olufanayo uma bengaluthola ngandlela thize enye bafuna nje ukuziphathisa okumunye nomunye futhi leyo yinto enhle uma isetshenzisiwe kahle uma isetshenziswa ngendlela efanele
now but these people In the days of Samuel the prophet they wanted to
manje kodwa lababantu ngezinsuku zika Samuel umprophet babefuna ukuziphathisa kwamaFilisti nama Amaleki
and they because that they seen their people while
futhi bona ngenxa yokuthi babonile ukuthi abantu babo wayethe ukufekethisa kancane futhi babeyisizwe sabantu ababizelwe ngaphandle nabakhethiweyo futhi abafanele ukuziphatha njengoba bonke abanye abantu abantu bakaNkulunkulu bafanele neze ukuziphathisa kwezwe noma babukeke ukwezwe noma babe noma yini ukuba bazihlanganise nezwe
you are a separated people the church
ningabantu abehlukanisiwe ibandla ababizelwe ngaphandle abantu abayinqaba ubupriesti bobukhosi isizwe esingcwele
altogether different and set
wehluke ngakho konke futhi ubeke eceleni kuzo zonke izenzo zakho nemikhuba nezindlela izintweni zezwe manje kwangathi inkosi ingasisiza njengoba sitadisha
now these people seen how the philistines were doing
Manje laba bantu babonile ukuthi amaFilisti ayenza kanjani ukuthi amaMaleki nabehlukene babeziphatha kanjani futhi beze kuSamueli base bethi sifuna kufana nabo
And it's about the same today You just
futhi kuthi kufane namhlanje wena vele nje udedele izwe liqale imfashini ethile noma enye imfashini yesikhashana futhi uthola bonke abantu ngisho nakwabaningi bamakristu bafuna ukwenza leyo nto efanayo bafuna ukuziphathisa okwakho. Uvumela abafana baqale ukugunda izinwele zabo ngendlela ethize futhi bonke abafana bafuna ukukwenza futhi sebefike endaweni manje bayeke izinwele zabo zikhule zibe nkulu ngempela futhi kubukeka njengetata noma kuthize kuhlezi phezu kwekhanda labo futhi ngiyanitshela ngikholwa ukuthi ukuba bengingosi ifazane intombazane nesoka lami lenza kanjalo bengiyomhlalisa phansi bese ngiphuca izinwele zakhe kubukeka kimi sengathi owesifazane ubengafuni owesilisa. Ngiyanitshela mhlawumbe owesifazane unokuba yisilisa kakhulu aze afune into ethize yobufazane kodwa lokho kuphela kubukeka njengowesifazane kimi banaso sonke leso sihlahla esikhulu njengetata noma igwababa noma ukuthize kuhlezi phezu kwekhanda labo enkulu into ende inamathele ngemuva futhi angikaze ngiyibone into efakiwe enjalo empilweni yami futhi ngibone abanye abashumayeli abanjalo le nto iza kukuphi ezweni na. Emva kwesikhashana bazoba nomfundiso umdlwembe uma ungabhekisisi ukuthi benzani awu lelo iqiniso. Ibandla lifanele lenze njengezwe nje kufanele kube manje lokho bekungubuluhlaza futhi angikuqondile ngalo ndlela yabo kodwa ngizama nje ukwenza ngizama ukushayela isipikili phansi siqine kakhulu singaphumi size sigobele ngakulunye uhlangothi uma kulimaza mhlawumbe ngizohlehla kancanyene nje kodwa sizofanele sigotshiswe ukuze sibambelele ngabe kunjalo mfowethu Woods na ngusonkontileka ufanele ukwenze kubambelele ngokusigobisa futhi ngicabanga ukuthi wesilisa ubefanele abe ngowesilisa nowesifazane ubefanele abe yini nikazi futhi ngicabanga ukuthi umkristu ufanele aziphathise kumkristu futhi azihlanganise namakristu nebandla likaNkulunkulu ophilayo belifanele libe ndawonye nganhliziyonye nakuvumelana kunye futhi bangazihlanganisi ngalutho nezwe lapho sekuza ezindleleni zabo nemikhuba kodwa siyakuthola namhlanje njengoba kwakunjalo njengalo nkathi bafika kuSamuel base bethe manje sumdala izinwele zakho sezimpunga futhi asazi nje ukuthi uzohlala isikhathi eside kangakanani futhi manje sifuna ukuba usimisele inkosi njengoba amaFilistine nayo futhi njengalo lonke izwe elinayo senze sifane nabo futhi kwamcasule lo mprofethi ongcwele kaNkulunkulu noma yimuphi umprofethi uma engumprofethi ungowobungcwele nokulunga nezinto zikaNkulunkulu akakwazi ukuma athule uzofanele akukhiphe ngezinye izikhathi kubiza ukuphila kwakhe kodwa uzokuletha noma kanjani ngoba uNkulunkulu kumuntu futhi umele use noma umprofethi ongakaNkulunkulu ngempela uma kulimaza kuvele nje akaqondile ukulimaza abantu uyabathanda abantu kodwa uzama ukubasindisa niyabo futhi ngani lokho ukuthi kumcasule umprofethi omdala olungileyo ababecabanga ukuthi wayesemdala kakhulu kuba aqhubeke sithola ukuthi waphila iminyaka eminingi kamuva kodwa wayeyinceku yenkosi futhi kwenzeni lokho benqaba inkosi yabo yangempela kwakunguNkulunkulu nalokho kwamcasula umprofethi futhi wayengafuni benze lokho.
Samuel in our message represents the Holy Spirit.
Manje Samuel emlayezweni wethu umele umoya ongcwele manje uSamuel wayengumlomo kaNkulunkulu futhi namhlanje umoya ongcwele ungumlomo kaNkulunkulu.
And today instead of
futhi namhlanje esikhundleni sokuba nawo wonke umhlobiso wethu owehlukene ebandleni uNkulunkulu ufuna simvumele abuse ayo papa babishopi nababonisa abakhulu nezimfundiso namahlelo nakho konke wathumela umoya ongcwele ukuba ubuse ibandla kodwa thina njengabantu basendulo sithi awu masibe njengabo bonke abanye banenhlangano enkulu asakhe iqembu lethu ngoba sikholwa yilokhu. manje umoya ngcwele ungeke neze ume uthi ule ngalokho qhaba umnumzane umoya ngcwele ufuna singabi nothango singabi nemiqa yomngcele ufuna sibe munye kuye singabantwana abazalwane uNkulunkulu akabehlukanisa abantwana bakhe wathi ngizonikeza lona isinkwa sisodwa sombila nobhotisi nalona uesprimu owodwa nophaya angakwenzi lokho makuthi lona yedwa yabulawe indlala nenye into ubaphakela bonke etafuleni elifanayo futhi umoya ngcwele ufanele uhole ibandla kodwa babengakufuni ngaloo ndlela babefuna inkosi babefuna ukufana nezwe lonke futhi ngenkathi ibandla lephentekostali umoya ongcwele kuqala wehla cishe eminyakeni ngamashumi amahlanu nento eyedlula ukuba nje bebeyokuyeka futhi bathethele uNkulunkulu enezele ebandleni nsuku zonke abayozindiswa ngokuyoba njengoba kwakunjalo onyakeni wobapostoli kodwa sadingeka sidwebe izintango sasifanele sifane nabo bonke sasifanele uma iMethodist ihlelo sifanele sibe njalo futhi nakho kufika omunye ethi uJesu uza ngefe elimhlophe khabo uza ngehashe elimhlophe kulungile sizokwehlukana nje ngizozitholela iqembu futhi wena uzitholela iqembu nakho lapho khona kwenza mehluko buni na uyeza noma kanjani futhi kulindaba ukuthi uza kanjani into yakho ingukuthi usukulungele ukuhamba naye lapho wayefika na ileyo nto esemqoka kulindaba ukuthi ufika kanjani ukuthi yisiphi isimo angena ngaso asilungele nje ukuhamba kodwa abayohlukanisa izinwele ezintweni ezincinyane nabese bebumba enye inhlangano futhi ileyo ndlela nje izwe elakwenza ngayo futhi Samuel olungile umdala wakuyise enkosini wesethi inkosi ngingenze njani ngalezi zindaba na abantu bazimisele ukuthi bafanele babe nakho ngaleyo ndlela nje futhi sifanele asazi nje ukuthi sizokwenzeka njani ngalokhu And the Lord said go right ahead. Lenkosi yathi qhubeka ngqo futhi ubanike inkosi yabo ubanike inkosi yabo ngoba abalahli wena balahla mina ukuba ngibe ngumahluleli wabo. Niyabo abantu bafuni umoya ngcwele ukuba ubahlilele qabo qabo wena awukufuni lokho bafuna isivumo kholo esithize ukubahlilela kodwa bafuna ibandla lithile ukuba libehlilele kodwa abawufuni umoya ngcwele futhi wathi qhubeka futhi ubenzele inkosi ngakho bafunisisa ezweni lonke nasezantsi esizweni sakwaBenjamin batshela indoda egama linguKishi owaye nendodana egama linguSawulu And they chose him great big futhi bamkhetha enkulu kakhulu ebukeka kahle isihlakaniphi isiqhaka sendoda ikhanda namahlombe ngaphezulu noma yipi enye indoda phezulu le ubuhlakani ofundile okhaliphile nobuqili obukeka kahle awu lokho kwakuyilokho impela nje ababekufuna into ethize ababengabukisa ngayo lokho ukuthi kube yindlela amabandla abangayo nifuna izinhlangano ezinkulukazi ezinye ezinkulukazi ibandla lihle likhulu kunemishini encane ezansi ngaleya ileyo ndlela nje okuhamba ngayo futhi izikhathi eziningi bashiya imishini encane lapho umoya uhola khona ukuba bajoyine kulokho ngoba wena uthi ngingowebandla lokuqala niyabo utevela umdala ofanayo impela nje ukudukisa okufanayo kwabantu ibandla elikhulu kunayo wonke into yokubukisa into ethize enkulu wo abantu bayathanda ukusho lokho They like to get to a place where they can Bathanda ukufika endaweni lapho bethela khona umeluso kahle kunabo bonke ngani banomeluso yona ziqo ezine ophuma ePrinceton noma enye university enkulu uhlakaniphe kakhulu nakho konke kanjalo ngathi abe nazo zonke lezo zigu kodwa ebusweni bukaNkulunkulu angahle angeneli ngisho ukwenza obiza izingulube kunjalo impela sonke siphansi
God chooses man
uNkulunkulu uNkulunkulu ukhetha abantu futhi uyinkosi yethu uNkulunkulu umoya ungcwele wathi ungelwa ukubusa amakholwa ePentecostal amakholwa kamoya ongcwele inkosi uNkulunkulu yathunyelwa ukwenza lokho manje bamkhetha futhi waye indoda enkulu umfo kahle khona impela nje babekufuna lowo kokungumfo manje bona ngaphambi kokuba bamgcobe abe yinkosi bamenze induna enkulu kuba nje bamvivinye waye yisethileki kwasekuqaleni kwakungekho ohlelweni lukaNkulunkulu Kodwa lokho ngekathi bemkhetha ekugcineni wayezomenza inkosi uSamuel wabatshela wathi manje qhubekani okokuqala uma nikhetha ukuba nenkosi futhi nilahle uNkulunkulu niyazi ukuthi kuzokwenzekani na Lapha futhi okuzokwenzeka uya kubiza onke amadodana namadodakazi enu abe yizinceku zakhe. Nizokhokha kweshumi kwakho konke ninakho ukondla ibutho lakhe nezivini zenu ezinhle nazo zonke izinkomo zenu ezinhle ziyokwenganyelwa nakho konke. Futhi ileyo ndlela obuyoba ngayo uzofanele abe nabathwali bezikhali, uzofanele abe namabutho. Amadodakazi enu ayoba ngabapheki nababhaki ukuphakela amabutho. Futhi ileyo ndlela okuzoba ngayo Oh, lokho kulungile kodwa siyayifuna noma kanjani, siyayifuna noma kanjani. Wayese babizela endaweni ngaphambi kokuba agcobe uSawulu abe yinkosi. Wathi kukhona engifuna ukunibuza khona, ngamanye amazwi ake ngikubeke kanje, angibanga yini nani kusukela ebuntwaneni njengomprofethi na? Sengake ngayithatha yini imali yenu na? Sengake nganinxusa noma yini na? Khabo. Sengake ngakhuluma kini egameni lenkosi kodwa lokho kufezeka na? Khabo, kunjalo Samuel, konke okwenzile bekungokwenkosi. Hawu, manje-ke kungani ningamvumeli uNkulunkulu abe yinkosi yenu na? Oh, siyazi ukuthi wena ungumprofethi, siyazi ukuthi wena uyinceka uNkulunkulu, siyazi ukuthi wena ukhuluma iqiniso, futhi siyazi ukuthi wena uqinisile, ubuwuhlobo olukahle lomahluleli naye yonke into phezu kwethu ngomoya ngcwele. Kodwa noma kunjalo sisafuna inkosi. Womfowethu, lapho abantu bebeka amakhanda abo entweni ethize bavele baqhubeke noma kanjani, kulukhulu nje noma yini ongayenza, sebevele benze isinqumo sabo bazosenza noma ngabe silungile noma asilungile. Awu, ongama futhi shumayele kubantu ukuthi akulungile ukuba abesifazane babo bagqoke ngokungafanele, ukuba besilisa bahambe, nabesifazane ukuba baye emidatshweni ngale nto yomculo ukuzibinya bayothatha khona lapho njengengulube ekuzibhixeni kwayo nenje ebuhlanzweni bayo. Kunjalo impela, ungakunaki kunalutho ezweni, ngoba bazimisele ukuthi bazokwenza noma kanjani, bathi bayakufuna noma kanjani. Kulungile, ngakho bona emva kokuba zonke izexwayiso sezinikeziwe, khona-ke ekugcineni babefuna inkosi noma kanjani. Ngakho uSawulu wayegcotshwe njengenkosi. Into yokuqala yenzekile, isitha sangena ngesinyelelo hlangothini olulodwa futhi sakhipha iso langakwesokudla enqwabeni yabantu bakaNkulunkulu. Niyayazi indaba, itholakala lapha kuSamueli wesishiyagalombili isishiyagalolunye neshumi. Bakhipha iso labo langakwesokudla. Yilokho nje isitha esifuna ukukwenza, yilokho isitha esizama kwenza kulobu busuku, ukukhipha iso langakwesokudla labantu bakaNkulunkulu. Nikaphelile ukuthi kwakuyiso langakwesokudla lelo elingokomoya. Uma engakhipha ukubonaka komoya esweni lakho, lapho obona khona izinto zemvelo futhi hhayi izinto zokomoya, ukushaye ngesiswebhu khona lapho. Unqoba nje uma ungaba namabandla nezindawo ezinkulu nabakahle abantu abagqoke ubuhlekani kanjalo njalo. Unqoba nje uma iso lakho libukeke kanjalo futhi ungaluboni uhlangothi lomoya, isitha sikubeke phansi kokulawula kwaso, ngoba wazi ukuthi uyaphi. Amen. Fowethu, lalela esikudingayo namhlanje ngeyakudala emahlathini angemuva. Imvuselele ebulala isono, umoya ngcwele weBhayibheli ubuyele ebandleni futhi ngamandla kaNkulunkulu phezu kwezethameli, nabantu begcwaliswa ngomoya ngcwele. Yilokho esikudingayo namhlanje, futhi uma lokho bekuya kwenzeka, zonke izindawo ngazo mehluko wobuhlelo beziyobhidlizwa. I-Wednesday, Tuesday, Thursday, Church of God, Pilgrim Holiness, amaNazareni onke ndawonye abeyomemeza futhi edla iaphula elifanayo. Ngani? Bebeyoba nobuzalwane kakhulu nobudade, bekungeke kube khona ngisho nomcabango wodwa ngakho. Kodwa niyabo, sifuna ukwenza iphethini ngento yezwe. Leyo nto efanayo yangena esizweni sakithi. Isizwe sakithi sasivamise ukubuswa ngezombusazwe zangempela zeqiniso. AmaKristu ayehamba ndawonye futhi akhuleke futhi aphume egcotshiwe futhi azame kubusa isizwe sakithi. Manje kuyikhekheba lezinyosi nje, njengoba kungaba njalo ngayo yonke into. Kugwegwile, bangitshela ukuthi amakhomanisi akulo lonke izwe abacabanga ngokukhululekile nalo lonke uhlobo lwezinto lwezinhlangano ezivukayo. Futhi nje kusesimweni esinjalo akukho ukuma kukho, futhi kukhombisa into eyodwa kuphela, ukuthi inkosi yeqiniso, indodana kaNkulunkulu, iyeza ukuzokwengamela futhi ibuse impela nje, njengoba sikule ngunguthela kulobu busuku. Oh, uma abantu bebengakhumbula kuphela, akunendaba ukuthi uhlale isikhathi eside kangakanani lapha emhlabeni, ufanele uhlangane noNkulunkulu, uthatha futhi wenze uNkulunkulu inkosi yakho, inkosi yakho ephakeme. Abantu abaningi bayathanda ukwemukela uJesu njengomsindisi. Oyebo ngifuna ubuye sokweni ngakho ngizomthatha njengomsindisi wami kodwa hayi inkosi yakho lapho wese inkosi unokubuza uyangena ngo futhi yakubuze futhi ekulawule kodwa wena uthi inkosi ungaba ngumsindisi wami kodwa ungahambi uyozigaxa izindabeni zami zangasese manje ungahambi ungene kuzo zonke lezi zinto awufuni impilo yakho yangasese awufuni ukuyinikela yonke kuNkulunkulu futhi lokho kuyiqiniso bangane futhi noma yini eniyenzayo lapho nisuka kule ngungutela niushiyele umhlangano niye ekhaya ngokuphikelela kukodwa ukuthi nizofuna uNkulunkulu imini nobusuku futhi niphile ebukholeni bakhe nidede izinto elizezwe oyebo babeyifuna le nkosi futhi ngekathi bethole inkosi khona-ke isitha siqala kukhipha amehlo abantu futhi khona-ke abakwazanga kubona ukuthi babeyaphi yileyo nto yokuqala udevela yenzayo lapho engathole incaka kaNkulunkulu uyayiphuphuthekisa eqinisweni ukuthi ilahlekile leyo yinto yokuqala isithe siyenzile ngenkathi bethole usamsoni omunye umahluleli bakhipha amehle akhe lapho ayengaboni khona lapho ayeya khona wathi nje isitha samafilisti singangena phezu kuka-israyeli bakhipha iso labo langakwesokudla ukuze bangaboni kahle lapho ababeya khona lapho isitha singena ebandleni sikhipha amehlo abo emaqinisweni angempela ukuthi umoya ongcwele yiwo olawulayo nobusa ibandla
All discipline is brought by Gonke
kuyalwa kulethwa ngumoya ongcwele amen ho ngifisa sengathi bengingasho amazwi abeyokwenza kuye ekhaya endaweni efanele niyabo ukuthi akusaze kwasuka kugobela phakathi lapho uNkulunkulu wanikeza umoya ongcwele ukuba ulawule futhi ubuse ibandla umoya ongcwele manje ngenkathi lokhu kwenzeka bakhipha iso labo langakwesokudla ngiqaphelile leyo nto encane nobuqili usawule yenzile na wo wayenguphunyuka bemphethe ngoba wenzani na wathumela macala onke ezweni amaqatha enkabi ayeyibulele wayesethi bonke abantu mabalandele mina nosamueli hohe mina noSamuel nebo wabeka uSamuel wasebenzisa udumo oluhle lukaSamuel ukudumisa abantu futhi izikhathi eziningi namhlanje nabaholi bethu benza into efanayo bakufaka emabandleni ethu bathi ngani usibanibani umsunguli wethu wakholwa wenza lokhu yebo wayeyindoda elungileyo kodwa mfowethu kukhona kwenzekile kusukela ngaleyo nkathi kunjalo kwenzekani na nina ma-methodist enenivamise ukulala phansi kwamandla kaNkulunkulu busuku bonke ngenkathi u-esbury nojohn nocharles wayelapha e-united states babebizwa ngabaginqiki abangcwele futhi bakhishwa emabandleni angempela amabandla amakhulu walala phandle lapho ezindlini zesikole nabantu babeshumayela ngaphansi kwamandla kaNkulunkulu abantu baze bawe kwiphansi futhi babephosa amanzi ebusweni babo bese bebaphephetha emuva naphambili lokho yi ngibabonile bekwenza ujohn wesley eshumayela ukuphulukisa ngokukaNkulunkulu enye yezincwadi zakhe ezincane indoda evela ebandleni lasesheshi yadedela impungushe nezinja zokuzingela phakathi kwebandla lakhe nojohn wakhomba umunwe wakhe ebusweni balowo muntu wayesethi ilanga aliyikushona ekhanda lakho kathathu uze ungibize ukuba ngikukhulekele ngalokho kuhlwa indoda yafa inemajaqamba eseswini ibiza ujohn ukuba eze ayikhulekele futhi namhlanje okhuluma ngenkonzo yokuphulukisa phakathi kwabantu be-methodist na enye indoda ye-methodist yayibhala umcingo wocwanyungo encwadeni khona lapho esikhathini esithile esedlule mayelana nokuphulukisa ngokukaNkulunkulu yathi linye kuphela iphutha i-methodist engalithola ngawe mfoti Branham ngathi yini leyo na yathi into yodwa ukuthi wonke lowo ofika emhlanganweni wakho cishe uyi-pentecostal ngathi kulungile sizokushintsha nje wena ma-methodist ngixhase futhi ngizoza kuwe ngathi uzowuqala edolobheni lakini na awu yathi kusobala ngathi lokho ngikucabangile niyabo impela nje uNkulunkulu uzothumela umlayezo wakhe ndawo awuyi kubuyaze kimi uyofeza lokho engikuhlosile uNkulunkulu angamvusela u-Abrahama abantwana kulawa matshe kodwa babhekisela emuva komunye umfo omkhulu umudi noma uwesley noma omunye umuntu omkhulu kanjalo lapho abaqubule khona manje lelo icebo lokuphamba lifanayo usawule alenzile ubani ongayiki kulandela usamueli nami na ubani ongayiki kulandela usamueli nami na makube njalo awu lelo nje yicebo elibushelelezi abazama ukulidonsa Kodwa uSamueli wayesa lokhu wayetshela abantu ukuthi bangakwenzi lokhu kodwa bakwenza noma kanjani ngoba babefuna ukukwenza bathi bayokwenza noma kanjani. Futhi nje bengibuka lapha embhalweni lapho osho khona lapha ukuthi uSamueli ngenkathi ecishe impela akholisa abantu ukuthi babenza okwakulungile. Baseke beqhubeka futhi befuna ukukwenza kwasekuthi-ke ngenkathi bethola le nto eyenzekile khona-ke uSawuli wazuza lokhu kunqoba futhi wathumela watshela wonke amaHebheru ukuthi ayefanele abhekeni lokho amaHebheru ayikwenzile. Futhi ngempela kwakungesuye uSawuli owanqoba impi, kwakuyindodana yakhe uJonathani owanqoba impi. Khona-ke siyathola futhi ukuthi ngenkathi lo muntu uSawuli into yokuqala niyazi waba mkhulu ngelo kathi wakhunsula isifuba sakhe impela sakhe le nto enkulu senze lokhu. Futhi lapho esekwenzile khona-ke wafika endaweni ayengasasifuni iseluleko sikaSamueli wakwenza ngendlela ayifuna ukukwenza ngayo. Futhi lokho kwenzeke namhlanje abantu sebefike endaweni ukuthi abafuni ukukwenza ngendlela uNkulunkulu afuna ukukwenza ngayo, bafuna ukukwenza ngendlela abafuna ukukwenza ngayo. Yileyo indaba namhlanje. UNkulunkulu ufuna ukuphulukisa ngoka uNkulunkulu phakathi kwabantu bakhe omkhulu umfo phakeme uthi manje umeke kancane izinsuku zezimangaliso selwedlule. Manje yini eyabangela uSawuli ukuba enze lokho na ngenkathi efika endaweni ukuthi wengamele ukuhola kwabantu esikhundleni sokuvumela umoya ongcwele? Manje uSamueli wamtshela wathi manje uma nizoqhubeka futhi nibe nenkosi yenu futhi nonke nizophila kahle futhi nigcine imiyalo kaNkulunkulu futhi nenze lokho inkosi yekushoyo futhi nilandele umoya, uSawuli uzokwazi ukusishumayeza imileyeza emihle namandla futhi wakwenza. Babengenalungelo lokungamkholwa uSamueli ngoba uSamueli njalo wayeprofethe iqiniso kubo, wabatshela ukuthi kwakuyini iqiniso kodwa wathi manje uma nje uzovumela uSawuli futhi nonke nilandele ukuhola kukamoya nigcine imiyalo yenkosi konke kuzolunga. Uma lokho kwenzekile kulobu busuku kuwo wonke amabandla e-United States bekuyoba khona ukuqala kwemvuselelo kulesi sizwe, ngiyanitshela amajoint ye-whisky abeyophela. Bekuyoba ngenye yezinto ezinhle kunezo zonke lesi sizwe sake sayazi kuba wonke umshumayeli wawo onke amahlelo beyolandela nje ukuhola kukamoya ongcwele. Esikhundleni sesivumo khona sithize sehlelo labo okwashiwo ngomunye umbhishobhi noma omunye umuntu akusho noma omunye umuntu akusho okushiwo ngomunye umuntu akuhlangene ngalutho kukho. UNkulunkulu wathumela umoya ongcwele futhi ungumqondisi wethu, ungumholi wethu, kodwa lapho bebona ngisho umoya ongcwele unyakaza bayawesa aba bazi ukuthi uyini uyisihambi kubo ngoba abafundiswanga ngaleyo nqubo, bafundiswa nje phezu kwento ethize ibandla elikholwayo futhi baqhubeka ngqoka njalo futhi bandlule ekuphileni bezibiza ngamaKristu futhi baqhubeke nezinto zezwe bese kuthi-ke lapho sebefa bathi ngani ukukholwa kwami kuyangisindisa. Ngathi endodeni ngesinye isikhathi esedlule ngathi mnumzane ayikaze yini inkosi kulahle ngalokho kubhema na oh yathi qha. Ngase ngithi ngikubonile uphuza qobo lwami. Wathi kodwa ubuka lapha mshumayeli kukhona ngifuna ukukutshela khona. Ngangivakashele enye indoda ekabelweni yathi ukukholwa kwami kuyangisindisa. Ngathi kodwa mnumzane ake ngikutshele ukuthize manje ukukholwa ngaphandle kwemisebenzi kufile. Ngase ngithi umoya ongcwele uyiphili impilo enjalo niyabo futhi ngathi ungadumala. Ngathi manje ukukholwa kulungile kodwa uma imisebenzi ingalandeli ukukholwa khona-ke ukukholwa kulungile. Futhi lapho ufa khumbula akuwuguquli umoya wakho, kuphela kuguqula indawo yakho yokuhlala. Futhi noma yiluphi uhlobo lomoya nalo kuwe, leyo yindawo ozoya kuyo futhi isono sisoze sangena ezulwini. Ngakho uma wena uthi awu ngivuma isami njalo busuku sinencwadi yomkhuleko futhi lapho siye esontweni sivuma zonke izono zethu. Futhi baphendukele emuva ngo bese bezenza futhi na babuyele emuva ngo ngosuku olulandelayo. UNkulunkulu ngithethelele ngokuphuza, ngithethelele ngokuphinga, ngithethelele ngokuqamba amanga, ngithethelele ngokweba. Baphendukele emuva ngo futhi benze into efanayo. Ungixolele ngokudakwa ngeviki elidlule bengingaqondile ukuphuza kakhulu kangako. Bajike babuyele emuva ngo bese bephuza futhi. Awu lokho akusikho, lokho kukhombisa ukuthi kukhona okungakashintshi ngaphakathi. Uzama ukupenda ingaphandle uhlobo lokukucaka kodwa okudinga ukwenziwa ngokufakwa egazini likaJesu Kristu futhi kugezwe kwabamhlophe esikhundleni sokucakwa. Yilokho izwe elikudingayo namhlanje. Kodwa manje ke siyathola ke ukuthi ngenxa yokuthi Sawulu wazithathela yena uSamuel wayeselethi kancane ngolunye usuku ukunikela ngeminikelo yokushiswa okwakusemthethweni kuphela kuye ukuba kwenze phansi kokuphefumulelwa ngokuNkulunkulu noSawulu wathi kungani sifanele simlinde na wahamba futhi wanikela ngakho qobo lwakhe waqala ukuhola abantu qobo lwakhe esikundleni sokuvumela uNkulunkulu ahola abantu ilapho enza khona iphutha lakhe ilapho onke amabandla ake ahlelwa nokho enza khona iphutha lawo elibulelayo angikaze ngiyibone inhlangano ngithathe umlando ngifunde yonke indlela kusukela kwi-Pre-Nascent Fathers noJosephus nabo bonke osomlando basekuqaleni futhi angikaze ngibone lesi sodwa esikhathi lapho ibandla like lingene kwenkulu imvuselelo yokomoya futhi lawa futhi lasuka kukho elake lavuka futhi ngifuna ningikhombise ukuthi bekukuphi uNkulunkulu uma bengayikulandela kukhanya uNkulunkulu uzokubeka phezulu ngo eshelfini futhi ajatele omunye uNkulunkulu angamvusela u-Abraham abantwana kulawa manje uLuther wayengukukhanya kosuku lwakhe kodwa baneqembu phakathi lapho kulelo bandla lamaluthela futhi basonta imibhalo nxa zonke ukukwenza kufanelane nesayensi yabo yezenkolo futhi into yokuqala neyazi ibandla lamaluthela lalise eshelfini imvuselelo yayisiphelile uNkulunkulu wabusa ama-Methodist aphuma nokungcweliswa aba nemvuselelo enkulu ishanela izwe enye yezinkulunkulu zonke izwe eselikele abanazo ngezinsuku zika John Wesley nemvuselelo enkulu yashanela izwe ngesikhathi John noCharles noEsbury nabo bonke labo bafa sineqembu elisha phakathi lapho eliqala ukucabanga kakhulu ngokuthi awu besingafanele senze lokho inkolo yegazi nalolonke loluhlobo lwezinto futhi into yokuqala uyazi baqala ukungenisa zonke izinhlobo zezivumo kholo nezinto futhi manje bukani ukuthi kukuphi kube kweshelofeni oyebo futhi Pentecostali yenze yona impela into efanayo abayenzayo impela nje ihamba ngendlela yayo yonke inyama yebo ufuna kufana nezwe ungafani nezwe sehlukile izinceku zikaNkulunkulu zehlukile zizelwe ngokusha zizidalwa izintsha kuKristu awunalungelo lokuthatha izinto zezwe futhi uzixube nobuKristu ingubo ende yomKristu ayenziwe ngesayensi yezenkolo eyenziwe ibandla ingubo ende yomKristu yenziwe ngobhaphathizo kamoya ongcwele futhi akukho okungaphansi kwalokho nokuphila ukulandela lo mbhaphathizo kamoya ongcwele kukwenza uphile kahle wenze kahle uziphathe kahle ukhulume kahle uphile kahle yiqiniso lelo
Then when Saul wouldn't wait on
Kodwa manje ke ngekathi uSawulu engasalindele enkosini uSamuel wasuka ngokuye khumbulana kokuqala hayo kwesibili Kodwa kokuqala uSawulu azithathela khona ukwengamela inkonzo yenkosi uSamuel wamfulathela futhi wasuka kuye futhi kokuqala ukuthi ibandla livumele abaholi balo bangamele kuhola abantu umoya ongcwele uyasuka ngokubo futhi sona impela isikhathi sokuqala uhamba uholwa ngumuntu esikhundleni sikaNkulunkulu umoya ongcwele uzosuka kuwe futhi Vumela umoya ongcwele ahole yilonke esikudingayo ubuholi noNkulunkulu wasinika umholi futhi asikuzwa Lapha isikhathi lesike side sedlule ngangifunda umfowethu Jenny wangilethela khona ngiyakholwa kwelinye lamaphephabhuku mayelana namahansi eShe Canada futhi ayeno umholi futhi uma lomholi engesiye umholi kahle ngempela awakhethanga olungile oyowayisa nomaphi awayise ngale ngendlela yentaba futhi onke azofa lapha isikhathi lesithile sedlule isike jane sandiza ihansi lesilisa lalingazi ukuthi laliyaphi lalingazazi izikhombisa indlela zalo umuzo walo wemvelo wawungalungile nje landizisa isigejane samahansi yonke indlela eya England awakaze akwazi ukubuya imvelo yawo ingikufuduka minyaka yonke futhi ayahlangana nje futhi akewule futhi abangaloze futhi aqhubekele lapho England futhi awazi ukuthi azobuyela kanjani ekhaya kungifaka emqondweni wamanye abantayo amakhaza okugcina izidumbu agcina umthetho ngegama esinawo namhlanje ukhela kakhulu kuNkulunkulu awazi ukuthi uyela kanjani muva awusoze wabuya ngezivumo kholo ufanele ube nokuphefumulelwa kokuhola mfowethu nalokho kuphefumulelwa kufika ngomoya ongcwele yebo ukuholwa ngumoya amatetana namatetekazi kaNkulunkulu aholwa ngumoya kaNkulunkulu bayawuthanda umoya abazama ukuthi manje awume kancane ibandla lami abasho ukuthi amen Ibandla lami abaziphakamisi neze izandla zabo bathule kakhulu ngani besizonikeza umnuzi wethu uhlevane nomkhuhlane uma umuntu ebhongoloza amen awu ubufanele umenze abe nohlevane kanye ngakathi khona-ke uthole nje ukuthi bekuzokwenze njani kunjalo esikudingayo namhlanje enhle endala inkolo esuka enhliziyweni ake nginitshela ukuthize uma ingane izalwa naleyo ngane engekhali ayinsininizi ayiwuvula umlomo wayo omncane bese yisho utho zekulutho yini indaba ngaleyo ngane na izalwa ifile ngicabanga ukuthi sinokuzala ukufile okuningi kakhulu namhlanje ya ebandleni umfo wayekhuphuka futhi athi uyamkholwa unkulunkulu uyise usomandla umdala wamazulu nomhlaba ujesu kristu indodana yakhe na yebo ngiyakholwa ungathembisa ukwenza ukuthi nokuthi kuleli bandla na yebo athathe usawoti wakhe omncane bese nyakazisa namaconsi ambalwa amanzi amnike isandla sokunene senhlanganyelo amfake ebandleni lokho yizingane ezizalwe sezifile yebo kunjalo kwenzani enganeni lapho izalwa uma ngakhali lapho nje iqathakele emhlabeni yini into yokuqala uyenzayo kuyo na ngokuyiqukula uyiphendule ngengalo yayo bese uyinike kuncane ukubiza ngokuthini na uyayithwansa kunjalo uyinike ukuqhwabaza kumbalwa kanjalo futhi into yokuqala uyazi wa izosho kanjalo futhi nengane ephilayo futhi lokho okukudingayo namhlanje ebandleni akusuye umuntu othile othi manje ngiyazi kungahle kungabi kuhle ukwenza lokho encane into esasitabane udinga indoda emva kwekudidi ezokutshela ezokudabula ube yizicucu uzofike emhlabaleseni kanye ngankathi bese uvumele unkulunkulu angene futhi uvumele into ethize yenzeke khona-ke uyazalwa hhayi umuntu othile otetesayo ezonweni zakho futhi othi o awu lokho okhokho bethu babekukholwa lokho awu okhokho bethu ibhayibheli lethu lathi kuqinisile lokho kuqinisile yibhayibheli lethu futhi umoya ongcwele ofanayo wehla ngosuku lwephentekoste saziyo zonke ukuthi lokho kwakungukuzalwa kwebandla elisha uma lowo moya ongcwele ofanayo ungalethi isehlakalo esifanayo kuwe khona-ke unomoya ongcwele ohlukile kulokho lowo owawuyikho kunjalo impela uma kungakwenza uphile impilo yomhlatshelo nempilo egcwele injabulo nentokozo nompaphathizo kamoya ekuholela ezibonakalisweni nezimanga nezimangaliso lezinto kukhona okwenzekile ujesu wathi lezi zibonakaliso zakubalandela abakholwayo bukani ukuthi bakuphendukezele kanjani namhlanje ngenkathi amadoda ehola nanti lunga lebandla elihle o ngiyazi wenza lokhu o ngiyazi wenza lokho kodwa ungumdikoni ebandleni futhi wenza lokhu nalokho nokunye kodwa ngizolitshela impela lapho sesifika isikhathi sokuba sibe nohlelo lwethu lwezithunyazi inkolo angehleleki neze ukufaka ishekela amadola ngamakhulu amahlanu futhi uma sinokulungisa ukuba sikwenze o ungumfo kahle khona-ke ume lapho ukholelo wakho ubhekiswe emuva futhi shumayela umngcwabo wakhe ngolunye usuku phezu kwefulege liphakanyisiwe uhafu uthi usezulwini akusiyo yini into enesono leyo na ake ngilitshele okuthize esikudingayo namhlanje ukuzala okusha ukuphila okusha izidalwa ezintsha kukristu jesu umehluko onje pho indoda yathi esikhathini esingeside sedlule umshumayeli wangitshela ukuthi wayefanele athathe ilunga ebandleni lakhe ngasese wathi uyindoda elungileyo kodwa wathi akakwazanga nje ukuma phambi kwalezo zethameli futhi alethwe ebandleni wathi ngadingeka ngimngenise ekamelweni lomkhuleko ngemuva futhi ngimngenise ebandleni ngasese ngakho ucabangani ngalokho bhili ngathi bengiyomjikisa aqonde ngqo ngaku futhi ngimkhahlele ngamandla ami onke yileyo ndlela ebengiyomngenisa ngayo kunjalo ngangehlela emfuleni lapha esikhathini esithile sedlule ukuyophaphathiza owesifazane futhi kwakukhona lonke iqembu lihambisana nami futhi ngakho owesifazane ihamba ngapho wathi futhi Branham ngathi yebo wathi ekugcineni nginqume ukuthi wena wedle futhi ungicwilise ngathi yini leyo na wathi uzongilungisa kule ntambama ungicwilise unjalo na ngathi qhabo mem ngaphambi kokuba ngenze lokho ngathi ufanele ulungise inhliziyo yakho nonkulunkulu bengingeke ubhaphathize ngaphandle kwemibandela uzaphile ezweni namanje ufanele ufe singcwaba kuphela abantu abafile labo abafile kukristu futhi abalungele ukuvuke ekuphileni okusha futhi nomuntu wenza ukuphawula kunjalo ngokumelana nombhaphathizo akasuye umuntu olungele umbhaphathizo wamanzi kunjalo Au yilapho esiyakhona sitshela ukuthi umoya uSawuli wathi ngizokwenza mina uqobo ngiyazi ukuthi kwenziwa kanjani ngazi kakhulu ngakho njengaleyo nkungu endala uSamueli futhi uSamueli wayefakazisile ukuthi wayeyinceka kaNkulunkulu wafakazisa ukuthi umoya ongcwele wawunaye ngokuba wathi ngizokufaka ekuqopheni kulolu suku sengake ngakhuluma noma yini kini egameni leNkosi ngaphandle kwalokho okufezekayo na sengake ngafika ngacela futhi nganxiba imali kini nazo zonke ngelezi zinto ezinkulu na khabo bathi awukwenzanga lokho kodwa noma kunjalo sifuna ukuba nakho ngendlela sikufuna ngayo niyabo futhi lokho ngokuthi khona ke niyabona ukuthi babetholani ngalonkathi manje siyathola khona ke lapho umuntu enqaba kuhola kukamoya ongcwele niyazi ukuthi uNkulunkulu wamenzelani uSawuli na umnika umoya omubi ukuba umhole manje kuthiwani ngalokho na
He gave him an evil spirit. God gave him an evil spirit to lead him.
Umnika umoya omubi, uNkulunkulu wamnika umoya omubi ukuba umhole. Ngakho lapho umuntu enqaba ukuhola kukamoya ongcwele noma yimuphi umuntu enqaba ukuhola kukamoya ongcwele, unodeveli phezu kwakho ukuba akuhole. Lelo yiBhayibheli impela. Oh uNkulunkulu ngifisa sengathi besingaba nemvuselelo ngifisa sengathi bekungafika isikhathi ukuthi lapho umoya ongcwele ungangena ngempela ezinhlizweni zabantu baseMelika futhi ukuthi bayobona ukuthi nguye bafune kubuka bathi awu manje bukani angekwazi ukuhambisana nalomhlangano ngoba ibandla lami ali kwenza mehluko muni lokho na lokho kuhlangene ngani nakho na awungizokutshela bakholelwa kulokho futhi asikukholwa lokho Ngoba nje uma beshimayile iBhayibheli nalonke iBhayibheli nevangeli eligcwele futhi lutho kodwa iqiniso lilalele ngoba nje uma beholwa ngumoya kholwa kukho noNkulunkulu uzozazisa yena uqobo uma umuntu weholwa ngumoya kaNkulunkulu uNkulunkulu uzozazisa kunawo umuntu yebo mnumzane uNkulunkulu wethembisa ukukwenza ngakho ekwenzeni lokho siyazi ukuthi umoya ongcwele uhola abantu noNkulunkulu uyakunakekela Amen uyakukholwa lokho ngenhliziyo yakho yonke na impela siyakholwa kulungile khona ke bengiyothanda ukusho enye into lo moya omubi uqala kuhola uSawuli futhi wamhola futhi lamhlanje lapho umoya ongcwele wenqatshwa ufuna uzokwenzani na wena uzothola umoya omubi ukuba ukuhole
I don't want to hurt you.
Manje lalelani angifuni kunilimaza kodwa ngifuna nikuthole lokho niyabo njengoba kwakunjalo njengalezo zinsuku kunjalo namhlanje abafuni umoya ongcwele ukuba ubahole ngakho bathela umoya omubi kwenzekani ngomoya omubi na umoya omubi ufuna ukuhola ufuna ukubahola ngalonkathi futhi manje ini na abafuni babengafuni uNkulunkulu abe ngumahluleli wabo Nabantu namhlanje bafuni umoya ongcwele ukuba ubahlulele ingalo esesizathu bamala uSamueli ngoba ukwahlulela kwakhe kwakungokukaNkulunkulu kwakungokombhalo futhi babengafuni kuholwa ngumoya futhi bakwenqaba ukuba kube yindoda yezobufundisi futhi bathelani na umoya omubi ukubahola manje abantu namhlanje abafuni kuholwa ngumoya ongcwele abafuni umoya ongcwele ukuba ubehlulele manje lelo iqiniso bangane abafuni umoya ongcwele ukuba ukwehlulele khona ke abantu bathi kimi osifazane wathi kimi esikhathini esike side sedlule ngangishumela kanzima ngempela futhi ngangixabalasela odadewethu ngokugunda izinwele zabo futhi ngibatshela ukuthi iBhayibheli lathi wayeyisifebe uma enza kanjalo wayengalungile kumyeni wakhe futhi wayenelungelo lokumlahla yilokho impela nje umbhalo okushoyo noma imuphi osifazane oyogunda izinwele zakhe zisuka ekhanda lakhe uhlazisa umyeni wakhe iBhayibheli lasho oyinhloko yakhe futhi ungashumela kubo lelo nenekazi lahlangana nami ngaphansi nje futhi lati ake ngikutshela ukuthize khona manje mshumayeli impela uzoyona inkonzo yakho ngathi noma yiyiphi inkonzo izwi likaNkulunkulu eliyoyona ibifanele yonakale kunjalo impela wathi wonke umuntu uzosuka ahambe futhi ekushiye ngathi inqobo nje uma ihlala nami leyo yinto esemqoka niyabo makahlale futhi impela abafuni abantu awu ngoba bafuna ukufana nezwe abafuni abesifazane bafuni ukugqoka njengabantu bakaNkulunkulu abahloniphekile abaqotho ngani lapha emavikini ambalwa edlule ngaya emhlanganweni wePentecostal manje ninamaBaptist longelani kumembeza namaPresbyterian ngaya kwelinye lamabandla ePentecostal aholayo eUnited States nengibambisene naye wami futhi ngangihlezi lapho ngangizoba nenkonzo yangesonto kuseni futhi kekathi babazi ukuthi njalo ngimelene nalolo hlobo lwezinto kwase ukuthi kekathi badedela usonto sikole ngangihlezi phandle lapho endaweni yokupaka nakho kufika othisha bakasonto sihambe sikole qhabo manje leyo akusiyo leyo akusiyo i Methodist leyo i Pentecost ezivishane ngempela izinwele eziphunguliwe nokupenda ubuso bonke kwakubukeka sengathi babekade bedla isiteki senyama enkomo esibomvu besifake kuzo zonke izinzipho zabo futhi konke kuphume kanjalo wonke lowo pende nobuqhathanzipho behamba phandle lapho futhi lakho kufika amadoda anguntanga yami enalokho kukunda izinwele okuyisitini phezulu nomsila wetata ngemuva kanjalo mfowethu ukuba bengine bandla linjalo impela bengiyobadabula babe izicucu mfowethu impela bekuyoba njalo yebo mnumzane
Oh,
baba ngeza ukuhlala futhi balalela ukushumayela kumgingi kongcwele bese ke bezisho ukuthi bayi Pentecost kosi yiba nomusa Ngasukuma lapho nothisha kaSonto Sikole uyaphuma wathi sawubona kuseni mfundisi Branham nakho konke leyo nto ebomvu ebusweni naleli pensela elimnyama phezu kwamehlo abo nakho konke futhi begqoke ngokukhanukisayo kakhulu futhi bathi awu manje awume kancane mfundisi Branham yilelo hlobo kuphela lwezingubo zokugqoka onganuthenga basalokhu bethengisa izimpahla nemishini yokuthi unga ngakho akukho nokuncane kwezaba zakho unjalo uma uholo ngumoya ongcwele eqonda thwi abafuni ngcwele ukuba ubehlulele abafuni akukho zaba uNkulunkulu angeke azilalele izaba zakho waye ngeke ulalele kukaSawulu futhi angeke kulalele ufanele ukuqhathanise nalokho iBhayibheli lakushoyo ngicabanga ukuthi noma yimuphi wesifazane ubefanele ahlanzeke ubefanele abukeke edlula bonke noma yimuphi umuntu ubefanele futhi abukeke muhle futhi ehlanzekile kodwa abe ngohloniphekile uyazi uma uzigqokisa nje lezo zingubo ezindala abantu abazigqokayo lezo zikhindi ezindala ne wesifazane wathi kimi esikhathini esithile esedlule wathi futhi Branham angizigqoki lezo zikhindi wathi ngiqoka amabhluku amaslacks ngathi lokho kubi kakhulu niyazi ukuthi uNkulunkulu wathini na kuyizinengiso emehleni kaNkulunkulu ukuba owesifazane agqoke ingubo engeyo wesilisa futhi uNkulunkulu unguNkulunkulu futhi akaguquki neze unguNkulunkulu ongeneziphelo uma kwake kwenza ukugula kunuke nephunga phambi kwakhe kusalokhu kwenza ukugula nephunga elinukayo kubona owesifazane egqoka ingubo engeyo wesilisa wenza besilisa futhi wenza besifazane uma engakushumayeli ngaleyo ndlela lokho iBhayibheli lakushoyo kunjalo impela oh Abakufuni lokho. Elingene nekazi lathi kimi lathi awu ucabanga ukuthi kuyibutha kubo sifazane fake okunye lokho kuziphenda na ngathi yebo mnumzane ngiyakholwa ngathi ubuso uNkulunkulu gakaze uma wayefuna ubukeke sengathi wawuyinqolobane ubeya kwenzela inqolobane ngathi konke kuphendwe kanjalo uma wayefuna ukuba ubheme ubeyobeka isidangi sentuthu phezu kwakho nomunye oshimula ukuze ubungakwazi ukuphefumula uyikhiphe Kodwa ukunika amaphaphu ukuba uphefumule kahle umoya ohlanzekile yilokho akwenzela khona kodwa bona oh qhabo kodwa wena abakwenzi muntu abafuni umoya ongcwele kuba kwehlulele manje uma uthela umoya ongcwele futhi usengaphila ngaleyo ndlela uza kimi futhi ungitshele ukuthi unomoya ongcwele futhi uphila kanjalo ngingeke ngaba ngumahluleli wakho kodwa ngokwezwi ugeje umuqa ndawo mfowethu kunjalo yilokho impela umoya okushoyo niyabo kunjalo sidinga kubuye ubungcwele futhi mfowethu siyadinga buyelani kuNkulunkulu Yebo bayalenqaba impela bayakwenza abafuni ukwazi ukuthi kanjani lokho abafuni ukuza ngaphansi kwamandla esikhundla sikaMoya Ngcwele abafuni umoya ukuba ubaqondise ake ngilitshele ukuthi ize banelikazi angihlekisi ngani lena akusiyo indawo yalokho lena indawo yokwahlulela kuphumayo nokwahlulela kuzofanele kuhambe kahle nokwahlulela kungezwi likaNkulunkulu Bugani wayeyedwa kuphela osifazane eBhayibhelini lonke owake wapenda ubuso bakhe kunjalo osifazane oyedwa futhi akazange apende ubuso bakhe ukuba ahlangane noNkulunkulu
She painted her face to meet a man.
Wapenda ubuso bakhe ukuba ahlangane nendoda ukuba azame kuyiyenga kunjalo uJehu uJezebeli niyazi ukuthi uNkulunkulu wamenzelani na wamphakela izinja kunjalo ngakho lapho ubona osifazane ziphende ubuso uthi lowo ngukosazana nyama yenja uyilokho impela phambi kukaNkulunkulu wamphakela izinja ngakho yilokho kuphela akufanele kwaba yizinja wamphakela izinja bangake waziyo ukuthi lelo iqiniso na thanini amen kunjalo impela ngakho niyabo ukuthi leyo mikhuba yabahleni ngene kanjani ebandleni ingoba enye indodana eyisivivi kaKishi imi emva kokuphiti futhi iyesaba ngethikithi layo lokudla ukushumayela iqiniso ngazo. Mfowethu ake ngikutshele sidinga amadoda emva kwepulpiti ukuthi hayi isikhetshaneso sibe sayensi yezenkolo esesaba into ethize ukuba siyisho kubantu. Sidinga amadoda anesibindi, amadoda alungile agcwaliswe ngomoya ongcwele emi lapho engeke ishumayele izinto ezisasitabane nezivumokholo nehlelo kodwa iyoshumayela ivangeli futhi ihlubule isikhumba sabo. Kunjalo impela, kunjalo. Mntwanyana wakho umtatana uthi manje tshuna sithando ungakwenzi lokho, zitshelela induku bese umhlubula isikhumba. Yilokho kudingayo, buka ukuthi ukhuliseni kulowo tshuna sithando. Umata mncane niyazi uzogxoba izinyawo zakhe bese tshela umama wakhe, thula angizukwenze lokho. Oh mfana, okuhle ukuthi babengenayo ubabayi wami. Kunjalo, yebo mnumzane. Zonke lezi zinto niyabona ukuthi ninani na isikhetshane seziphukuphuku zentsha khona impela nje onakho ukuhlanya impela nje indawo yokukhoselisa izinhlanya igcwala bona imidlwembe. Yilokho okwabangela Junior Thandwa iBhayibheli lathi uma uyeka induku uyone indodana yakho. Kunjalo impela futhi uNkulunkulu uyazi ukuthi yini iqiniso nokuthi yini engcono kwedlula konke. USamuel wazama ukutshela uSawuli lokho, uNkulunkulu wayazi ukuthi yikuphi okwakungcono kunakho konke, kodwa uSawuli wathi abantu bayangifuna. Yilokho-ke inqobo nje uma itshela umuntu ozomlandela yilokho kuphela ikufuna. Wayesebenzisa igama likaSamueli futhi wathola umuntu othize ukuba amlandele, yilokho kuphela ikufuna. Kabo abalifuni lelo langempela ivangeli leqiniso, abalifuni lelo qiniso langempela. Abafuni umoya ongcwele ukuba ubaqondise. Bebeyogqoka ukuba nomelusa izihlakani. Niyabo manje nanto uhlobo lwendoda abalufunayo, omunye umuntu abafuni, bafune umuntu othize ongeke abatshele ukuthi akulungile ukwenza lokho futhi akulungile ukwenza lokho nokuyeka ukwenza lokho nokuyeka ukwenza lokho. Qhabo abakufuni lokho, kodwa abafuna indoda enesayensi yezenkolo isipiliyoni sasekolleji ukuthi bangathi ineziphuzi ningana futhi sukuma kahle kakhulu futhi gqoka kahle impela okungukuthi kulunge ngokuphelele. Kodwa lapho ifika lapho ithi ukwenza komusha kungokwabo uqobo kwebhayibheli kokuthi hayi ngokwebhayibheli kodwa ngokwesipiliyoni sekolleji lezenkolo esithile esikhundleni zobhaphathizo kamoya ongcwele phansi kuyo ukuyenza ihlubule isikhumba. Kunjalo impela ngitshelele umprofethi ebhayibhelini owayengumprofethi weqiniso ongazange ahlubule isikhumba. Ngitshele okukodwa okuke kwenzeke futhi babengafuni ukubakholwa ngalo nkathi, kodwa uNkulunkulu ubanika izibonakaliso nezimanga ukuba zibalandele ukwenza abantu ukuqinisekisa ukuthi inkonzo yabo yayiqinisile. Bekuhlala njalo kungalo ndlela. Umoya ongcwele namhlanje wehlela ngqo ebandleni futhi wathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Ngegama lami bayakukhipha amademoni bakhulume ngezilimi ezintsha baphathe inyoka noma baphuza kubulelayo babeke izandla phezu kwabagulayo bayakusinda. Ngekathi usuku lwePentecost selufikile ngokugcwele bonke babesendaweni eyodwa futhi bekuzwana kunye kungazelelwe kwavela ezulwini inhlokomo kwangathi yokuvunguza komoya namandla yagcwalisa indlu yonke ababehlezi kuyo. Izilimi ezehlukene zahlala phezu kwabo njengomlilo, bagcwaliswa bonke ngomoya ongcwele futhi baqala ukukhuluma ngezinye izilimi njengalokho umoya wabapha ukuphumisela. Baphumela emigwaqeni bahamba bedezuluka futhi besina futhi beziphathisa kwabantu abadakiwe njenge futhi khumbulani ninabantu abangamakatolika ebusisiwe. Intombi uMaria waye phakathi kwabo futhi uma ubengeke aye ezulwini ngaphandle kokuthola lolo hlobo lwesehlakalo nizokwenza kanjani na? Yabo cabangani ngalokho. Yabo mnumzane wayelapho-ke ecwele wonke umoya ongcwele sengathi babedakiwe abesilisa nabesifazane bonke bendawonye noma yini esilele kulokho nisilele ngePentecoste. Manje benzani namhlanje na? Athathe wena ulethe incwadi endala egugile vele emabandleni amane noma amahlanu ehlukene abenayo futhi ayibeke phansi lapho futhi akuhlalise endlini yokukhonzela futhi akubize ngelunga. Oh, nango uSawulo. Niyabo, ileyo ndlela impela akwenza ngayo, kodwa uSamueli wayefuna ukuholwa ngumoya. Labo bantu bayesentweni ngesonto ekuseni umelusi ukuba ahumushe izwi babuyele emuva ngqo phandle lapho futhi benza bafuna ukukwenza iviki lonke. Uyabatshela baya ekhaya emva kokuba esenikeze ukuhumusha kwezinto ezimbalwa zebandla futhi basho izivumokhole ezimbalwa. Baya ekhaya bethi kweneliseka ingxenye bezidudoza, yonke inkolo yami isiphelile kulungile ukuze kube yiviki elizayo ngizokwehla futhi ngithathe isidlo ngesonto ekuseni isinkwa nojuice wamagilebhisi nokunye nokunye nanoma yini abayenzayo futhi bakuyeke kuhambe kanjalo. Oh mfowethu. kodwa manje uSawulu wenzani na impela wenza ibutho elikhulu wakwenza ngempela waletha uIsrayeli ebuthweni elikhulu wabenza bonke ngemihle imikhonto epolishiwe wabaqaqashanga lo mikhonto ukulwa nje njengawangempela amadoda angamaqhawe babenzela zonke izihlangu ezinkulu nakho konke babepolisheke ngempela futhi beqaqashwe bonke kuze kube umzuzu impela hawu babehambisana kahle zonke izizwe zabuka ngaphandle zathi uyazi uIsrayeli uza kahle impela kodwa ngolunye isuku uNkulunkulu akakuyeki kuhamba esikhathi eside kakhulu kwaze kwathi ngelinye ilanga kwafika ukuthela inselelo ogama likuGoliyathi wasonga izingalo zakhe noIsrayeli wakhakhazela zazeza khakhazela izicathulo zabo emhlabathini lelo khanda nehlombe lidala ngaphezu kwabo bonke kwabakhakhazelisa nabo futhi nango emile angakaze ayibone into enjalo umoya wawufanele wengamele uNkulunkulu kaIsrayeli wadingeka ukukhombisa amandla awo oyebo kuyobakhona Goliyathi ndawo sibe noyedwa kumbe kudala sinabona namhlanje ngiqondiye ukuthi kungani sinesihlakani esikhulu kulezo zonke izixuku ezigqoke kahle vela zonke sinamakolishi science ezenkolo obedlula onke amanye amadoda aqeqeshwe kahle kunawo wonke ake aphuma aqeqeshe amakhwaya aze akwazi ukucula ukuthi umkhulu kanjani kwaze kwathi izingelosi ezinkulu azikwazanga ukuqhathanisa nabo ocishe impela oh baqeqeshwe kuzo impela izikole ezidlula zonke nakho konke kanjalo bazi konke ngakho kodwa lapho sekufika isikhathini sokungaphezu kwemvelo abazi lutho ngakho uNkulunkulu wathumela uphosela inselelo ukukhombisa ukuthi yikuphi okwakuqinisile ukukhombisa ukuthi leyo nto yayingalungile futhi mfowethu ngisho lokhu ngothando lokumesaba uNkulunkulu nenhlonipho enye yamadodana ethu kakhishi ikhanda na amahlombe ngaphezu kwabo bonke abanye abavangeli wabizwa ngokwaMohammed ngolinye isuku futhi waphonsela inselelo ezwini likaNkulunkulu futhi waqhakazela ezicathulweni zakhe futhi washiya umhlabathi wohe yini indaba na kwakuyinto ethize ngaphandle kwesayense yezenkolo wayedingeke i-alerji yamandla angaphezu kwemvelo kaNkulunkulu futhi akwenze wayengazi lutho ngakho kuyafana njengoba kwakunjalo ezinsukwini zikaSawulu kodwa lelelanini namakholwa eqiniso kuKristu ninamaKristu eqiniso likholelwa kuNkulunkulu nokungaphezu kwemvelo ngase sonke isikhathi uSawulu wayeqeqesha leli butho elikhulu nazo zonke lezi zihlakani zikhuphuka uNkulunkulu wena uDavid mncane phandle lapho ndawo ephakela izimvu zikayise ngokudla kwezimvu izwi hayi ngokhulalo esayensi yezenkolo kunjalo kwenzeka ukuthi wayeme duze ngekathi lokho kwenzeka hohe babefuna ukumnika isipiliyoni sasekolitshi uSawulu wathi woza lapha mhlawumbe izikhali zami ziyokunela wathi susa leyo nto kimi hawu ngizokwenzela iziqu zobungcweti futhi ngikunike iziqu zobudokotela Wathi angazi lutho ngakho susa into kimi kodwa ake ngikutshele ukuthize nginalendo emane awulokho akusikho ukuqhathanisa kodwa bukani lapha ngolikusuka iwundlu laliphandle lapho lidla enye yezimvu zikababa yayiphandle lapho idla libhubesi liyangena laselithatha laselithwala Futhi ngathatha lendo emane futhi ngangethembele kuNkulunkulu kaIsrayeli ngase ngililandela ngase ngilishaya ngalilahla phansi ngase ngilibulala ngase ngibuyisa lelo wundlu wathi bere liyangena laselithatha izinyane laseliqala ukuhamba nalo elinye likababa wami ngase ngifaka idwala endwemeneni futhi kuyinto encinyenyana kodwa ngalilandela ngangingathembele endwemeneni kodwa ngangethembele emandleni kaNkulunkulu kaIsrayeli amen yini leyo na olwa uJesu unjalo ethembele emandleni kaNkulunkulu kaIsrayeli futhi ngalishaya ngalelahla phansi lelo bhere ngathatha ipubesi imvu encane emlekeni walo ngase ngilibuyisela emuva wathi futhi kakhulu kangakanani ngingumfundisi okhululayo ngiyazi ukuthi ngikhuluma ngani lalelani banoDavid abancane ezweni namhlanje bona ababaqonda ngoSawulu lelo yiqiniso kodwa kukhona abanye oDavid abancane ezweni owelusa futhi ephakela izimvu zikaNkulunkulu ukudla kwezimvu futhi ngolinye isuku omkhulukazi umdlavuza uyangena futhi wathola yedwa uDokotela wathi awu usehambile kodwa lo David omncane wathi angazi anginakho kuningi kakhulu kuleko nje kokukhona kodwa ngize kuwe ngoba uyimvu ka baba wami nginokukhona haleluya ngiyakulandela kokukhona enhlangothi wokukhubazeka washaya oyedwa wathi angazi ukuthi ngizoyithola kanjani kodwa ngiza kuwe ngomunye wezimvu zika baba wami
haleluya don't reject the king of Israel glory
Hallelujah. Ningayilahli inkosi ka-Israyeli udumo. Wayengenakho okuningi kakhulu kodwa wayenokukholwa kuNkulunkulu ka-Israyeli. Ngiyanitshela babelahlile, babenawo wonke amakhwaya abo nezifundiso eziqeqeshiwe nesayensi yezenkolo, kodwa lapho sekufika kokungaphezu kwemvelo babebhashile, babengazi lutho. Ngakho kungani uDavide engayazanga le ndoda eyikhona? Ngoba wayedla kwelinye idlelo, kunjalo wayeqeqeshwa ngaphansi kwesinye isimo sendawo. Ngolunye isuku ukugula kuyangena futhi kwathula enye izimvu zikababa futhi kwakuzoyiyisa ethuneni ngaphambi kwesikhathi. Labo David abancane bathi, angazi ukuthi ngizokwenza kanjani. Bathi, awu umbhedo le ndo yemane encane, ngingase ngingazi ukuthi kwenziwa kanjani, kodwa yisithembiso futhi nginokukholwa kuso. Ngakho ngilandela lelo wundu futhi walibuyisa. Haleluya. Ohe,
what we need tonight is to get away from all of this man-made theology.
Esikudinga kulobusuku ngokusuka kuyo yonke lesayensi yezenkolo eyenziwe ngumuntu, uthi sibuyise inkosi nokukholwa endodaneni kaNkulunkulu. Yonke lento yebomnumzane ningakhathazeki. Babesaba ukushicilela umhlangano eNingizimu Afrika uJoseph Boze wakwenza ngenkathi abakaMohamed abayizinkulungwane eziyishumi behlezi lapho, futhi babone umfana umdedlana osontekile wonke esonteke kanjalo. Wavevezela emsamo engasaphilile ngisho nasemqondweni wakhe, kodwa ngenkathi bebone uboya ngwele umtshela ukuthi wayengubani, ukuthi kwenzekani, nokuthi yini ekwenzile. Futhi lapho eseqedile kukhuleka waqonda ngqo njengendoda kanjalo, abakaMohamed abayizinkulungwane eziyishumi babeka izithombe zabo emhlabathini futhi bemukela uJesu Kristu njengomsindisi oqondene nabo. Yebo mnumzane, bukani uTommy Osborne, Oral Roberts namadoda aphakela umhlambi ngokudla kwezimvu. Izinsuku zezimangaliso aluke dluli, njengoba kusho osiyazi bezenkolo, uma izinsuku zezimangaliso selwedlule, usuku lukaNkulunkulu selwedlule. Nkulunkulu uyisimangaliso impela, nakho lapho khona ukudla kwezimvu. Oh, mngani wami yempofu odangele, udeveli angahle ukuba ubuthathile dadewethu phandle ngale ndaweni lapho ungafisi neze ukuvumela izinwele zakho zikhule. Ungahle ukufikise endaweni lapho ucabanga ukuthi omunye umelusi ungumpedo lapho ishumayele ubungcwele bumsulwa. Indlela nifanele nigqoke ngayo, abanye benu madoda phandle lapho ohambahambayo futhi enze lezi zinto eningafanele nizenze. Nani besilisa uzovumela umkakho enze into enjengaleyo futhi abheme osikiliti kanipho encane ngawe, ngisho nanjengendoda. Manje kunjalo impela, niyazi indoda iyinhloko yendlu, inqobo nje uma ithethe indawo yayo. Kodwa angithanda ukubona indoda iyindoda. Indoda ayihlulelwa ngokuthi nemisipha emingaki, leso yisilo. Indoda ayihlulelwa ngezinkonyane ezinemisipha, kodwa yehlulelwa ngamapapamuzi emadolweni ebhulukwe layo lapho kade ikhuleka khona. Yilokho kuthatha indoda. Indoda yisibilo, hayi isilwane kodwa isibilo. Ngiyobonile amadoda ayesinda amaphondo angamakhulu amabili engenalo ngisho i-ounce lendoda kuyo. Bahlwitshe ingane ezingalweni zikamama bese beyidlwengula, noma imuphi wesilisa oyonikeza usifazane usikilidi mncane futhi uphansi. Futhi sazi ukuthi lewo ungomunye wababhali bephephandaba besihlanu abakhulu kunabo bonke ophula umgogodla wesizwe sakithi. Nalezi zimboni zikasikiliti naye yonke into phandle lapha bekhipha osikiliti nogologo bese-beseke bethetha bese besula yonke intela yabo yemali engenayo kulezi zikhangiso ukukhipha omningi umbhedo kwithelevishini, futhi bafanekise laba besifazane. Wo Nkulunkulu, yini indaba ngezwe lakithi na? Ukwenqaba ubuholi bukamoya ngcwele obungeke ebume umzuzu ngezinto ezinjalo. Akumangalisi ukugula nezifo kusekudlangeni. Esikudingayo namhlanje nguNkulunkulu, inkosi elahliweyo, inkosi ka-Israyeli, ukuba igibele ingene phakathi kwethu kanje. Ngakho kuba yakuthatha kanjalo, kungahle kube nabantu abagulayo lapha kulobu busuku ozoma kulo mugqo omkhuleko, bangahle bame lapha mhlabuza. Ungahle kuba ukuthathile udeveli, angahle kuba ukuthwale wakususa ekufinyeleleni kudokotela inyanga yakho ethandekayo, futhi ukuthathe wakuyisa endaweni lapho ongeke wabuya khona. Lokho kungaba njalo, kodwa ake ngikutshele ukuthi izofowethu lapho ngilingenisa kulo mugqo omkhuleko kulobu busuku, angibe lutho kodwa into yemali encenyane ebizwa ngokuthi kholwa. Ngiyanilandela kunjalo, ngiyanilandela.
I'll see you bring others back. He'll bring you back too.
ngibonile buyisa abanye uzokubuyisa nawe yebo mnumzane uNkulunkulu bengaphulukisa lababantu abanye abantu angakuphulukisa nawe uyakukholwa lokho na yebo impela uNkulunkulu ofanayo usaphila futhi siza kuye kulo busuku futhi ngamandla nokukholwa kuJesu Kristu sizoshaya lo devil izimlade phansi sababa futhi simbuyise Kungani na yizimbo zikaBaba yiwundlela incane likaNkulunkulu uSathane alintshontsha wayesathi kunokuningi ukuthonya ngizomsusa ebandleni Woza David asihambe yebo mnumzane uNkulunkulu wasethembisa kunqoba uyoke ameka kulu kangakanani lo ongazokile uFilisti ongakholwayo futhi yadelele izwi likaNkulunkulu ophilayo yebo mnumzane Ngizobanje kabantwana bamaHebheru uNkulunkulu wethu unamandla okusikhulula kodwa noma kunjalo asikukothama kunoma yiziphi izithombe zamahlelo agcina umthetho ngegama noma lutho lunye ngizoza yilokho kuphela ngingakwenza ngeke ngasho ukuthi ngingakubuyisa kodwa ngiyeza ngizama ngizohlangana naye egameni likaJesu Kristu ngokuthunya ingelosi efika kimi futhi yathi uma uzothola abantu kuba bakukholwe futhi ubeqotho lapho ukhuleka akukho lutho liyoma phambi komkhuleko wakho kwenziwe amashumi ezikulunkulu neziphindwe kazinkulungwane wena empofu imvencane egulayo kulobu busuku ngiyakulandela manje egameni likaJesu Kristu ngifuna ukukubuyisa usuke kulezo zindawo ezindala uye kwanamathunzi amadlela luhlaza namanzi athule lapho ngacambalala khona bese ufaka utshani obomile emlonyeni wakho bese ubuka phezulu ngakunkulunkulu uthi wo nginokuthula njengomfula nginokuthula njengomfula yebo yilokho esifuna ukukwenza Wo kunabaningi kukhona beluzi bangaki abashimayeli phakathi lapha okholelwa ekukhululweni kwabagulayo nabahluphekile na bukani lapha nje uyabuya ungelincane kulobu busuku ngoba siyakulandela yebo mnumzane lo tefelwe bubezo obizwa ngomdavuza lo tefelwe bubezo obizwa nganoma yini ofuna ukubizwa ngayo egama lezokwelapha noma ngabe uyini ungudeveli futhi sinomyalo ovele kuJesu Kristu ngegama lami bayakukhipha amademoni ungcono hambe ngoba baningi lapha futhi sizombamba kulobu busuku siyeza ukulibuyisa bangaki ona lawo makhadi mkhuleko manje na phakamisani izandla zenu uphuphili na ngena lapha noma ngabe yena ukuphi uPhili Paul abanye benu ngifuna nina ona makhadi mkhuleko ukuba nime khona phansi lapha shayani umugqempela nje ngendlela obuyiyo izolo ebusuku labo nje abana makhadi mkhuleko kuqala ngiyacela ophethe amakhadi mkhuleko lapha kulungile
Che surruggiante deve calaburange deve sando rebe su cupola bugola basande regola bugola giose rebe sando la busciante corruzia rebu cupola basangia srigende la bucurraia Yea, the mouth of the Lord has spoken this night and he doth say unto thee if thou wilt be willing and obedient Yea, thou shalt eat the good of the land. But if thou dost refuse and rebel, yea, the sword of the Lord shall devour thee. For indeed the Lord doth delight to bless thee this night and heal thee and send thee on thy way rejoicing.
Amen.
Amen.
I'm believing. Have faith.
Woza ukholwa yibona ukukholwa
How far down the line was your sister? That's right. On your prayer line.
Ubukude kangakanani umugqa wakho dadewethu na kunjalo shaya umugqa wakho womkhuleko. Ngesikhe isikhathi uDavide manje nina nje eninamakadi obulapha izolo busuku ange abakhiphanga lutho kulobu busuku sizowakhipha futhi kusasa kusedwa wena namakadi sokuma lapha umzuzwana nje nina enisezihlalweni zenu nje hlalani nithule ngempela umzuzwana nje siyeza kini futhi kunjalo siza ngegama likaJesu wena ominga phandle siyeza kuwe siza egameni lenkosi uJesu sengiyakhathala yilokhu okuphikayo nokuzisho okunguhafu asingene emsebenzini uNkulunkulu uNkulunkulu wakwethembisa uNkulunkulu akaligcini izwi lakhe akasuye uNkulunkulu uyaligcina izwi lakhe ngakho uNkulunkulu ngesinye isikhathi engekathi bemile uDavide wayekhuluma uIsrayeli wayethithimela isitsha sasenjengesango lalelani ukuthi kungokomphalo kanjani futhi ngekathi uDavide sakhuluma engazi ukuthi kwakwenzekani umoya wehlela phezu komuntu futhi waprofetha futhi wathi yehla futhi ulale endaweni ethile ukuba uqamekele futhi bona isitha sizishaya sonoqobo size sife khona lapho lokho wabangela ukuthi deka futhi bazibhaxabula bona uqobo futhi bangena kuphela bathola impango lalelani nini nihlezi phandle lapho ezethabilini udingi ukuba phezulu lapha yiba nokukholwa nje futhi ukholwe uNkulunkulu niyazi ukuthi kuzokwenzeka nina uNkulunkulu uzobangela isitha ukuba siku shiya khona lapho okhona ukudideka kuzongena ngeke sazi ukuthi sikuphi indede yakhuluma futhi ethi yizwani izwi lenkosi umlomo wenkosi ukhulumile kulobo busuku nokunye nokunye kanjalo futhi ubatshela ukuthi abenzeni ukuba balalele imiyalo yenkosi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo ngegama lami bayakukhipha amademoni bakhuluma ngezilimi ezintsha babeke izandla phezu kwabagulayo bayakusinda zonke lezi zinto zethenjisiwe ngumsebenzi kaNkulunkulu futhi uyinkosi uqobo amen animthandi yini mdumiseni bangaki abamthandayo na besabuthana asehlale sithule ngempela ezihlalweni zethu manje ngikathi besalungisa umugqa womkhuleko asiculele liculo kulungile ngiyamthanda kulungile Ngifuna ukulicela nonke emgqeni omkhuleko izwi nonke enise emgqeni omkhuleko enigulayo enidingayo nikukhulekele lokhu ngobuqotho na nikukhulekele ukugula kwenu na uma nikwenzile phakamisani izandla zenu nikukhulekele uyakholwa ukuthi ukhuleke waqeda kukho kuyintando kaNkulunkulu ukukuphulukisa na uma ukwenzile phakamisa isandla sakho uma ukhuleke waqeda kukho kuzokwenzeka akukho kodwa into eyodwa kumele uyenze khona ke ngokukulahla kuwe lapho udlula ohe ngiyesabe izijamele zizocabanga ukuthi nje umvangeli kuyena kuphela unamandla okwenza lokho ngifuna isikejane sabashumeli wozani lapha nami ninabefundisi bokukhulula okholelwa kulokho woza lapha ume nami umzuzu wozani lapha bafowethu imali nje nenze umugqa omncane ngalapha wozani bazalane noma imuphi wenu yenyukelani lapha futhi nime ngapha ngakho nizobona ukuthi ngabashumayeli futhi angikumina kuphela abazalane bami lapha bane bagcotshelwe kakhulu impela nje ukwenza lokho njengoba nginjalo kumbe noma ubani omunye bayizinceko zikaNkulunkulu lokho kuhle manje ngizonitshela ukuthi asenzeni abantu uthi bazalwane ukuthi bonke bakhulekile kulokho bonke sebelungele khona ke uma bekhuleke ngakho bakhuleka baqeda kukho yinye kuphela into esele lokho ngokulahla isitha lapho sidlula awudingi ukuba ubakhulekele sebevele bakwenzile ukukhuleka ngabe kunjalo na niyabo ukuze nibone ukuthi akusiyo inkohliso sikho lokho kungamandla kaNkulunkulu ezwini lakhe lamadoda angamadoda agcotshiwe angamadoda kaNkulunkulu futhi ayakhuleka nawo manje ngiyamtshela ukuthini uma bekukhulekele asikho isidingo sethu sokukhuleka vele ubeke izandla zakho phezu kwabo bese ukhipha isitha kubo bukani izimfo ezincane siyanilandela senikulungele ukubuyela emuva na asibuyele empilweni enhle kulobo busuku wonke umuntu wahleliphe ngokuzithoba ngempela kuthiwani ngokubumba umugqa oyidabuli khona lapha na futhi asidlulise laba wonke umuntu edlule futhi yakhuleke futhi nje alahle isitha vele uthi sathane sizo uthini na kulungile sizokwenza umugqa owodwa-ke kulungile nina bazalwane hambani khona lapho ngifuna ngamunye wenu ndoda ukuba nibeke izandla phezu kwalaba bantu lapho bedlula kanye nami ngifuna wonke umuntu phandle lapho ukuba akhuleke ngekathi lo mugqa udlula futhi ngikhole ukuthi nizobone inkazimulo kaNkulunkulu ungakhothama kanye nami futhi ukhuleke kanye nami na ngamunye wenu bo Davide niphumile manje nendwemani yenu wozani manje ngikholela kunoma yikuphi ukuthi bula ukugwekwile uma izipopole zakho zingekho mqeni zilinganise ngokho namanje asihambe siyobulala bukani lapha izimvu ezincane zikaNkulunkulu akusiyo intando kaNkulunkulu ukuthi noma yiyiphi yazo ifanele igule futhi bakhulekile into kuphela abayidingayo usizo lumncane yiloko kuphela abakudingayo igama lami bayakukhipha amadimoni amen uyakukholwa lokho yithi amen sathane usungavele ubadedele basendleleni yabo Asikho semakhanda ethu sonke manje futhi makuthi lezi zethameli laba bantu bahambe badabule khona lapha futhi lapho nidlule ngamunye wenu lapho umfundisi wokuqala ukuthinda phakamisa isandla sakho udumisa uNkulunkulu ukuthi sekuphelile woza ngowedlule lapha futhi uzokwehla kulomsamo ungumuntu ojabule kunabo bonke wake wakwenza size ukuzokulanda usukulungele kuhamba na kulungile asikhuleke sonke manje namakhanda ethu khotheme yenyuka ngo Melusi Western sokuma lapho manje uthinte abantu lapho bedlula banisemkhulukeni wonke umuntu manje khulekani khulekani lona ngumuntu othize lena yimvu edlula manje khulekani futhi nje nihlale nithule ngempela futhi nikhuleke Ngiyamthanda na manje hloniphani ngokuzithoba ngempela thwelani isihlalo senu nje umzuzu ngikholwa ngesizotha ngayo yonke inhliziyo yami nakho konke okukimi ukuthi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu ophilayo ubenza baphile bonke niyakukholwa kanye nami na niyawukholwa umkhuleko wokukholwa okhulekwe kubo isizathu sokuba ngenze lokho ukuze leli bandla namabandla enu lapha lamadoda kaNkulunkulu ami lapha abefundisi abagcotshwe ngomoya ongcwele banelungelo nje impela igunya impela nje lokukhulekela abagulayo nokukhipha udeveli njengoba kwenza noma ubani omunye ezweni manje niyakukholwa na kulungile manje bangaki yophakathi lapha ogulayo futhi oyingenalo ikhadi lomkhuleko futhi uvuna uNkulunkulu ukuphulukise na
still a great bunch if thou canst believe all things are possible.
Phakamise isandla sakho ubuse lokhu kuyisigejane esikhulu uma ukholwa konke kuyenzeka niyakukholwa na Lawa ngamadoko ngiyawakhulekela umzuzwana nje ngilindele umoya ongcwele ukuba wenze ukuthize ngicabange ukuthi mhlawumbe ubezo ngikhombisa omunye phandle ezithamelini enizobona ngamunye odlulayo ukuze lamadoda angahle angakwazi ukubona imibono awazalelwanga leyo nhloso kodwa anomoya ongcwele ofanayo uNkulunkulu ofanayo niyabo kodwa nginafundo amanye alawo madoda ahlakaniphile kodwa angicabange ukuthi angamadodana kakheshi nokho angamadoda kholelwa ekukhulukiseni ngokukaNkulunkulu akholwe ngokuNkulunkulu wasezulwini angamadoda angamaqhawe impela yiwo futhi ayakholelwa kulokho abengeke amelapha ukunikhombisa ukuthi ayakholelwa kukho ngifuna ibandla labo ngaphambi kokuba lezi zithameli zehlukane nabanye benu beya ekhaya ngifuna nazi ukuthi umelusi wenu unegunya elifanayo manje ngifuna ukunikhombisa ukuthi leli liqiniso ukuthi uNkulunkulu wenze isithembiso usenguNkulunkulu manje khulekani futhi nikholwe Nina phandle lapho ezethabeleni nibone ukuthi umoya ongcwele uyagcoba yini nibone ukuthi usekhona yini Amen oh ngiyakuthanda lokho oh akamangalisi na ngiyazi nje unathi
You just pray and say Lord help thou me help my unbelief
Khuleka nje bese uthi Nkosi ngisize wena siza kungakholwa kwami Ngibona usifazana omncane ehlezi khona phansi lapha esibekelwe ngukufa angeke aphile ngaphandle uma uNkulunkulu emsiza uyakwazi lokho awukwazi dadewethu na Wena umdlavuza omncane umphetho omhlophe wezimbali uzungeze isigqoko sakho unalikhadi lomkhuleko nenekazina awunalo awukazi ube nalo kulungile mnumzane awulidingi lelo iqiniso yilokho ophethwe yikho kunethunzi elimnyama elilenga phezu kwakho uyangikhola ukuthi ngingumprofethi kaNkulunkulu na khona-ke sathane egameni likaJesu Kristu mdedele ngiza ukuzohlangana nawe Nango ehamba ithunzi lisukile kuye kukhona kwenzeke kuye manje umoya ongcwele ofanayo ungamtshela lezo zinto nazi yini ukuthi umphulukisile na yezwa ukuthi uphulukisiwe dadewethu na yima ngezinyawo zakho amen nakho lapho khona nakho lapho okhona umanje uzoba nokukholwa kuphela futhi ukholwe konke kuyenzeka kwabakholwayo
if thou canst believe is that right
Uma ukholwa ngabe kunjalo na ngibone ninikazi lincane lihlezi khona imuva phakathi lapha lingibuka angikaze ngilibone impilweni yami kodwa lapho anikuboni lokho kukhanya okulenga phezulu kwalowo wesifazane na khona lapha uyakhuleka uyagula unomfutho wegazi ophakeme unamathumba Akasuye walapha ungwase Chicago ufuna ukuhamba futhi uphile manje dadewethu na kulungile imange ezinyawo zakho onekhanda libomvu lapho hamba uye ekhaya uphulukiswe uJesu Kristu ukuphulukisile nakho nawe dadewethu enkathazweni yakho futhi uNkulunkulu akubusise hamba uye ekhaya manje uphulukiswe uJesu Kristu yakuphulukisa uyakhole ngenhliziyo yakho yonke na omunye akakhuleke omunye athi nje Nkosi mangithinte ingubo yakho ngibazi laba bantu
yes you
yebo wena awuguli kodwa ukhulekela umngane wakho leyo ndoda unalikhadi lomkhuleko na khaba unalo uyangikhola ukuthi ngingumprofeti kaNkulunkulu na uyakholwa na bengingeke ngikwazi lokho kunjalo na uyakholwa ukuthi isimo sokukhubazeka sizomshiya umngane wakho na uyakholwa ukuthi umfo uzosinda na uyakukholwa na phakamisa isandla sakho-ke sinyakazise kuNkulunkulu kulungile kwangathi ungemukela nje lokho okucelile Kuthiwani ngomunye umuntu ngale ngakule ndlela na uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na omunye laphaya uyagula akanalo ikhadi lomkhuleko phakamisa isandla sakho yithi nje ngiyakholwa kuthiwani ngakho mnumzane uyakholwa na uyangikhola ukuthi ngingumprofethi kaNkulunkulu na unesibhono ithumbu uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphulukisa na awusuye walapha nawe ngowakhona na eToledo kunjalo angikwazi ngabe kunjalo na phakamisa isandla sakho uma lokho kuyiqiniso konke lokho kuyiqiniso kulungile uma ukholwa hamba uye ekhaya futhi usinde Nginiphosela inselelo egameni lika Jesu ukuba nikhole ukuthi inkosi lapha. Leliyini nikazi lincane lihlezi iphandle lapha ekugcineni likhuleka alizikhulekeli likhulekela unina walo ohlezi emuva kusukela lapha lapho kunjalo izilonda ezisematshinjini ezophayo kade usesibhedlela kulungile yiba lokukholwa manje noNkulunkulu uzokusindisa amen. Uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na yiba nakho amen. Dadewethu hamba uye ekhaya manje futhi uphile. Uyabona ukuthatha lokho-ke omunye umuntu ukuba khuleke.
What was that then?
Bekuyini lokho ke uthe bekuyini yena lokho izilonda ezisebathunjini na lelo yidemoni lomdlavuza ledlula.
Just a moment. Somebody's praying.
Manje umzuzwana nje kukhona okhulekayo. Oh elele muva lapho kulelo hlaka ubuzwile yena lelo demoni lomdlavuza ledlule lapha ngelokathi nje uma ukhola ngenhliziyo yakho yonke ngikhole nje ngenceku kaNkulunkulu ngiyakutshela egameni lika Jesu Kristu sukuma uphume kulelo hlaka uye ekhaya amen. Uyakwenza uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na bangaki abanye abakholwayo na sukuma ume ngezinyawo zakho yima ngezinyawo zakho nango ephile saka uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na yima ngezinyawo zakho futhi umukele inkosi uJesu nonke.